Asibe silokhu simile nje umzuzwana kumkhuleko asikhothamisa amakhanda ethu manje.
Our heavenly Father, we deem this such a great.
Baba wethu sezulwini sithatha lokhu njengenhlanhla enkulu kuma lapha phakathi kwabasindisiwe futhi singacula leli hubo elidala lihle kakhulu lebandla. Nkosi ngiyakholwa. Ngibona ukholo lo baba bethu lusaphila ezinhliziyweni zabantwana bakhe kwehlele ezansi eminyakeni futhi njengoba nje iculo lisitshelile nje ukuthi sisendleleni yethu ezweni laseKhenani.
We pray, Father, tonight if there be some here who.
Siyakhuleka baba kulobo busuku uma bekhona lapha ungakasenzi leso sinqumo namanje ongakezi endaweni ukuthi bangakholwa nje kuphela yizwi. Ngiyakhuleka ukuthi lokhu kuzoba ubusuku abazokwenza lokho kusho kokugcina futhi bemukele uKristu njengomsindisi bagcwaliswe ngomoya wakhe.
We thank thee for this group that's called the Full Gospel.
Siyakubonga ngaleli qembu libizwa ngeFull Gospel Businessmen nalokho elikumele ukulunga.
We're happy to know that in our land is man of.
Siyajabula ukwazi ukuthi ezweni lethu amadoda ezweni lebusiness athatha isikhathi ukukhonza ukutshela abanye besebenzisa imali yabo nesikhathi sabo ukusiza abanye endleleni beba yizakhamizi zombuso kaNkulunkulu.
We thank thee for our minister brothers here tonight.
Siyakubonga ngabafowethu ongumfundisi lapha kulobu busuku lapho ababambe ukukhanya kwethoshi ukukhombisa lelizwe elimnyama ukuthi kunomgwaqo oholele enkazimulweni walo lonke ilunga lebandla likaNkulunkulu ophilayo nelalabo abangenile Nkosi abaqala ukuza.
We pray now that as we endeavor to
Siyakhuleka manje ukuthi njengoba sizama ukuvula izwi ozolehlukanisa kubantu njengoba silidinga. Futhi lapho inkonzo sivaliwe kulobu busuku futhi siya ekhaya kwangathi kungaba khona izingane ezizelwe ezenezelwe embusweni. Noma mhlawumbe kuyinothize lapho kulobu busuku Nkosi ogula kakhulu futhi udinga ukuthinta kwenyanga enkulu kwangathi bangakwemukela kulobu busuku.
And we'll humbly
sibekona Nkosi futhi ngokuzithoba sizokunikeza udumo ngokuba sikucela egameni lika Jesu indodana yakho. Amen. Ningahlala phansi.
It's one of the greatest times of my life. It's when I get to stand before
you. Ngesinye sezikhathi ezinkulu kunazo zonke empilweni yami. Kungenkathi ngithola ukuma phambi kwabantu ukukhuluma ngenjabulo yempilo yami uJesu Kristu ukuthi uchaza ukuthini kimi futhi ke ukuba nenhlanhla yokwabelana lenjabulo nomunye umuntu ongakaze abe nalenjabulo. Ngangikhuluma ngelikilanga ngangivamise ukuba ngumshumela ongumfana lokhu yiminyaka engamashumi amathathu nantathu enkonzweni futhi ngiphile odumweni lokuba ngumshumeli ongumfana kodwa manje sengedlulile kuleso sikhathi futhi manje sengiba ngumshumayeli omdala. Kodwa usuku lingalunye yena njengoba iculo lathi uya ngokuba ebamnandi kunoma wayenjalo kuthanga. Njengoba ngiqala ukungamula umaka ophakathi lendawo futhi ngibheke ngasekushoneni kwelanga uKristu uba kakhulu kimi usuku nosuku.
When I have these privileges stand before business.
Futhi uma nginalenhlanhla ukuma phambi kosomabhizinisi besilisa nabesifazane bemiphakathi futhi ukukhuluma kubo ngokuthize okusho okuningi kubo kunoma yini ezweni kungukuthi ukuphila kuphakade.
I do not think there's anything any greater.
Ngicabanga ukuthi kukhona noma yini enkulu kunalokho engingacabanga ngayo kunokuphila kuphakade. Uma usemusha ukuqala ukucabanga ngoku awu njengomfana udlala amathophi nentombazanyana izika onodoli abangamaphepha. Njengoba isikashana yimfundo yakho khona ke uzoshada intombazane namehlo ansundu noma lihlaza siphakaphaka na. Bese ke kuba indlu ezofanelwe ikhokhelwe abantwana ufanele abe ngofundile futhi kuphi na. Kodwa ngiyajabula kakhulu ukuthi kukhona into eyiyo ngempela emva kokuba konke lokhu sekwedlule. Khona-ke ungena kokuthize okusho okuningi kunalezi ezinye izinto, okungukuthi zisemqoka impela, zisemqoka kulowo ozoba ngumama wabethu nobaba wabantwana bethu namakhaya ethu nokunye nokunye nemfundo yabantwana. Kodwa ngisho lokho konke kuyashabalala, kuyahamba, kodwa ukuphila kuphakade yinto enkulu kwedlula zonke engiyaziyo. Kwangenelisa lapho ngisengumfana omncane, kuyangenelisa manje ngiseyindoda ephakathi nendawo obudala. Futhi ngiqinisekile lapho amakhethini ewangasempilweni yami, ngiyojabula ukuhamba ngihlangane nalowo engichithe impilo yami ngaye. Manje kumfowethu Tony, umongameli womkhandlu wezikhulu zesonto lapha, futhi ngiyajabula ukuba lapha naye enhlanganyelweni kulobu busuku nomfowethu Carl Williams nezinye izigungu zomkhandlu wezikhulu zesonto noma abamelele nangani nonke zivakashi eninathi. Siyajabula ukuba lapha. Ngesinye isikhathi ngangikhuluma ngekho lokuthi kwakuseLittle Rock Arkansas yeholo iRobinson Memorial. Futhi kwakukade kunendoda eyaphiliswayo yayikade ihamba ngezinduku zokuqhugela iminyaka eminingana ihlezi emgwaqeni idayisa amapensela, futhi yayingaho ukusonteka nje izitho zayo zazikhubazekile futhi izungeza abantu bayidabukela kakhulu. Ngobunye busuku iza emhlanganweni futhi yathola ikadi lokukhwelekelwa futhi yangena emqeni futhi yaphulukiswa, futhi ngosuku olulandelayo yayinezinduku zayo zokuqhugela emhlane wayo yehlayinyuka ngomgwaqo ifakazi. Futhi ngangizama ukukhuluma futhi emva kwesikhashana yasukuma futhi yathi, mfowethu Branham, yathi ngithi ukuba uhlobo lokuphelelwa yingqondo. Wathi lapho ngikuzwe ukhuluma, wathi ngangicabanga ukuthi uyiNazarene, lokho ayeyikho. Futhi wathi kwasekuthi-ke ngibone amaphentekostali amaningi ngapho. Wathi omunye wathi wawuyiphentekostali. Kwasekuthi-ke ngikuzwe uthi wawuyibhaptisti noma wacotshwa ebandleni lebhaptisti. Wathi ngithola konke kuxoveni, uyini na? Ngathi lokho kulula, ngiyipentecostal Nazarene Baptist, ngakho yikho konke ndawonye. Ngenkathi ngifika phakathi kwabantu bephentekostali eminyakeni embalwa edlule, okungukuthi inkosi yangithumela ngaphesheya ngenkathi igcoba ukuthi ngifanele ngikhulekele abantwana bayo abagulayo. Futhi labo ihlelo enganginalo ngaleso sikhathi lalingakholelwa kakhulu ekukhulekeleni abagulayo noma ukuphulukisa ngokukaNkulunkulu, kwakungaziwa kubo. Bangitshela ukuthi sengibe ngumgingqi ongcwele futhi. Awu, mhlawumbe sengingumgingqi ongcwele angazi, kodwa ngijabule ngokumangalisayo noma yini engiyiyo. Futhi omunye wathi ngilahlekelwe ingqondo yami, ngathi khona-ke ngiyekele phansi nje ngoba ngijabule kakhulu ngale ndlela kunokuba benginjalo ngenye indlela. Ngakho-ke ngizizwa nje ngikahle ngale ndlela futhi kube yinjabulo engakhulumekiyo. Kodwa ngenkathi ngifika phakathi kwabantu bangamaphentekostali, ngangicabanga ukuthi babe yiqembu elilodwa kuphela lawo. Futhi khona-ke ngithola ukuthi kunenqwaba nje yamaqembu esikiwe kuwo, njengoba kwakunjalo ebandleni le Baptiste engangivela kulo. Khona-ke angisoze ngachema nanoma yimaphi amaqembu. Ngizamile ukuma phakathi kwawo onke futhi ngithi singabafowethu, niyabo. Futhi lokho bekuyisimo sami sokuziphatha selokhu kwathi nhlo ukubona ibandla elikhulu likaNkulunkulu ophilayo lihlangane ndawonye ekukholweni nomkhuleko nomzamo.
And then when the full gospel businessman
bese kuthi-ke ngenkathi full gospel businessman behlela ukwabo okuphilayo, ngoba abasiyo inhlangano bangokuphilayo, futhi lokho kwangenisa wonke amaqembu.
And it gave me a place.
Futhi kwanginika indawo futhi bangifaka ngaphansi kophiko lwabo. Futhi ngithokoza kakhulu ngethuba lokukhuluma ku-Christian businessman, ngoba lapho ngingezwakalisa inkolelo yami phakathi kwawo wonke amaqembu ngesikhathi esifanayo. Futhi kube yinto enkulu kimi futhi ngingowenhlangano eyodwa leyo yi-full gospel businessman. Futhi kwenza lokho kukhona manje e-Afrika lapho esihlela ukuya khona masinyane ezansi eNingizimu Afrika, lapho inkosi yasinika enye imihlangano emikhulu kunayo yonke engicabanga ukuthi yake yasinika yona. Kwakusezansi eNingizimu Afrika lapho esabona khona izinkulungwane ezingamashumi amathathu zabo mdabu boblankethi bemukela uKristu njengomsindisi enkonzweni eyodwa eyantambama. Babhalisa izinkulungwane izigulane ezingamashumi amathathu. Ngokusukulandelayo lapho uSidney Smith, imeya yaseThekwini, yangishayela ucingo okwakusemhlanganweni sasinobuni ukuthi akube amakhulu amabili ezinkulungwane esediyami noma noma umzila womjaho. Futhi wathi, uye windini lakho futhi ubuke ngewindi, futhi nakho kweza imithwalo yamaveni ezikhombisa, futhi wona amatraki amakhulu amangisi aye ngokusondele kakhulu, cishe ngokunqamula kulendlu, igcwele izinduku zokuqugela nezihlalo ezinamasondo nezinto abantu ababekade belele kuzo kuthangi. Futhi babehamba emva kwamatraki becula nezandla zabo emoyeni, iculo enilicule emizuzwaneni embalwa edlule, kholo kuphela konke kuyenzeka. Futhi mina inhliziyo yami ngathi, Nkosi, lolu kuzoba usuku lwenkumbulo kimi. Futhi izinsuku ezimbalwa usuku ngakizoba lapho izinsuku ezintathu kuphela, futhi ilapho engibuyela khona futhi manje. Futhi lapho izinsuku ezintathu futhi angazi nje ukuthi konke kwenzeka kanjani, lokho kuze cishe nje ngisimangalise sisodwa iNkosi eyasenza emsamo. Inika umfana wayehamba ngezandla zakhe nezinyawo njengenja, yambuyisela emqondweni wakhe futhi yamelula phambi kwabantu. Futhi kuthangi labo bantu babekade bedingeke babiyelwe ngaphandle ngoba babenempi yobuze, futhi manje babenokuthula behamba begaxene becula, kholwa kuphela konke kuyenzeka. Ngiyalitshela ivangeli lidala elihle, nakuba ebululeni balo alikaze lilahlekelwe amandla alo uma lishunyayelwe ebululeni bovuka lukaKristu, futhi ngiliya ngokuthandeka kakhulu kimi usuku ngalunye. Futhi uma ungusomabhizinisi lapha kulobu busuku futhi awukezi kunoma yiyiphi inhlanganyelo ye-businessman, ake ngincome le-full gospel businessman, futhi keke ukuba ube ngowa noma yiliphi bandla noma yiliphi bandla kulo, kulungile ngokoqobo. Linegama i-full gospel businessman, kodwa akufanele kube ngumuntu wevangeli eligcwele ukulenza, i-Methodist, i-Baptist, i-Luthel, i-Presbyterian, ngisho nabapristi bekatolika, noma ngabe ubani lapho. Niyazi ngikholwa ukuthi uJakobe wakhupha umthombo namaFilisti amxosha kuwo. Ngikholwa ukuthi wawubiza ngenzondo noma ukuthize, wakhupha omunye bamxosha kulowo, wawubiza ngombango, futhi bakhupha wesithathu wathi, kunendawo yethu sonke. Ngakho ngicabanga ukuthi lokho kuyikho, kunendawo yethu sonke lapha, futhi singajabula ukuba nani kule ndawo yaseTucson lapha, ukungena futhi nikhonze kanye nathi. And then don't forget the bese ke ningakhohlwa umhlangano waseFoenix, futhi manje ngiyazi sifanele kunikeza isikhangiso emsamo lapha ngoba lokho sikwenze umgomo. Kodwa njengoba lokhu kuxhumene ne-full gospel businessman, ngizodingeka ngibe nomkhuleko wabagulayo nokushumayela izinsuku ezine ngaphambi komhlangano waseRamada kulo December ozayo, uJanuwari ziyishumi nesishiyagalolunye kuya kumashumi amabili nantathu. Usuku lesine ngizoqala ziyishumi nesishiyagalolunye, kulungile na? Ngiqala ziyishumi nesishiyagalolunye, khona-ke nginezinsuku ezine zomhlangano. Futhi kinina bantu baseTucson, ngesonto lizayo busuku ngikhulekela abagulayo ngale Assemblies of God eGrantway ebandleni likamfowethu Arnold Mark. Uma kukhona ogulayo futhi ethanda ukuza angene, ngizobe ngikhuluma lapho iNkosi ithanda. Ngesonto lizayo busuku ngikhulekela abagulayo. Futhi manje kwangathi izibusiso zikaNkulunkulu zingaphumula phezu kwenu, futhi uma uneBhayibheli lakho ngizithanda ukuya masinyanezwini ngoba ngiyazi abaningi benu niyasebenza kusasa. Futhi ngizokhuluma kini kulobo busuku embhalweni, ngifuna ukufunda encwadini yabaseRoma, abaseRoma isahluko sesishiyagalombili, futhi sifuna ukuqala ngevesi lamashumi amabili nesishiyagalombili, futhi sifunde sehlele evesini lamashumi amathathu nambili nalo.
Romans 8
baseRoma isishiyagalombili amashumi amabili nesishiyagalombili. Siyazi ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo ababiziweyo ngecebo lwakhe. Ngokuba labo ayebazi ngaphambili wabamisa ngaphambili bafane nesimo sendodana yakhe, ukuze yona ibe yizibulo phakathi kwabazalwana abaningi.
Whom he did predestinate, them he also
labo abamisile ngaphambili ubabizile futhi, labo ababizile ubalungisisile futhi, labo kubo abalungisisileyo ubaphile nenkazimulo futhi. Sesiya kuthini ngalokho na uma uNkulunkulu emi ngakithi ngubani ongamelana nathi na Yena ongayigodlanga eyakhe indodana kepha wayinikela ngenxa yethu sonke ungaba kanjani ukuba angasiphi konke kanye nayo na
May the Lord add his blessings to the reading of
Ngathi inkosi ingenezele izibusiso zayo kufundweni kwezwi layo futhi manje ngifuna ukukhuluma ngendaba yo ukuxolelwa
The Bible said here tonight that he gave
iBhayibheli lishilo lapha kulobu busuku ukuthi wasinika zonke izinto awuphela besingekhulume ngazo zonke izinto kodwa sizothatha into eyodwa asinike yona futhi lokho ukuxolelwa
And I think that's a glorious
Futhi ngicabanga ukuthi lelo yigama elimangalisayo ukuxolelwa ngoba sonke sinecala lesono. Sonke sonile futhi sisilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Futhi uNkulunkulu ngendodana yakhe usixolele kuleli cala lobubi nesono. Futhi ukuxolelwa kungikhumbuza indaba engake ngayifunda yempi yembhedukazwe ngikholwa ukuthi kwakuyiyo.
There was a man a soldier
ukuthi kwakukhona indoda isosha isosha elihamba ngezinyawo elalenze into eyayi izinkatolo zayithola inecala futhi yagwetshwa ukuba idutshulwe ngikhona ukuthi kwakuyikho ngokunganaki isikhundla somsebenzi wayo ngesikhathi sempi futhi yayizobulawa isikwate esidubulayo
And one fella felt so sorry.
Nomunye umfo wayizwela le ndoda waze kwathi kugcineni wahamba waya kumongameli omkhulu uLincoln. ULincoln indoda engumKristu enesithunzi bathi wayegibele ikalishi lakhe ngenkathi isithunywa sasihlangane naye.
And he fell upon his knees and said, Mr. Lincoln, President of the United States.
Futhi sakhokuba ngamaqelo azo futhi sathi mnumzane Lincoln mnongameli wase United States mnumzane nomusa sathi ngicelela oyedwa umusa ngokwazi ukuthi ungumKristu nokwazi ukuthi unobubele enhliziyweni yakho ngabakhathezekile sathi umngane wami wayese sikhundleni somsebenzi lapho eyebekwe khona kodwa ngenkathi ziphamu zaziduma noma imbayi bedumula wesaba futhi washiye isikhundla somsebenzi nomzane Lincoln wayengaqondile ukukwenza uyindoda elungile
Kuba
nje evikini ukusuka kulolu suku ufanele afe ngesikwade esidubulayo ayikho indlela yokumsindisa ngaphandle uma uzosayina ukuxolelwa kwakhe uNomzana Lincoln nezinyembezi emehlweni akhe wadonsa isiqeshana sephepha kwebhukana lakhe lezomthetho futhi wabhala lapho mina Abraham Lincoln ngiyayixolela le ndoda ethize futhi ayizukufa wayesesayina igama lakhe kuso futhi indoda yamnika izibusiso zikaNkulunkulu Yayisibuyele emuva ejele futhi yathi kumngani wayo nginokuxolelwa kwakho futhi yayisilidonsa phezu kwesiqeshana sephepha yasemkhombisa futhi indoda yathi ungangibhinqi lapha ngilungiselela ukufa bese ke uza nokunjalo na angikukholwa angeke nje ngikholwe akunjalo noma yibuphi umuntu angasayina igama lakhe Abraham Lincoln Wathi kodwa lokhu ungukusayina kungamongameli wathi uxolelwe futhi yavulathela futhi yahamba futhi indoda yafa ngaphansi kwesiqwade esidubulayo futhi khona ke naku ukukhulula kuvela kuAbraham Lincoln umongameli waseUnited States ukukhulula le ndoda futhi nokho bayidubulile Ngakho lathethwa enkantolo kazwe lonke futhi kwakuyilesi sinqumo ukuxolelwa akusikho ukuxolelwa ngaphandle uma kwemukelwa njengokuxolelwa ngakho lokhu kulobubusuku engikufundile ukuthi uNkulunkulu usinikeza zonke izinto futhi usinikeza ukuxolelwa kungukuxolelwa kulabo abafuna ukwamukela izwi likaNkulunkulu njengokuxolelwa Kodwa kuphela ku njengoba sikufunde nje akusho ukuthi uxolelwe Musho ukuthi uzofanele ukwemukele njengokuxolelo kwakho ukuthi uNkulunkulu wanikele ngendodana yakhe ukuba ive endaweni yakho kwena ke ngokuxolelo Ukhululo ecaleni lokho esifisa ukubeka kulokhu ukuxolelwa ukuvela kuNkulunkulu ukukhululo ecaleni hayi ukuphenduka ngesifundiso senjila mqondo yohlobo oluthize olungahle ngandlela thize lukunikeze ukuzwa okuncinyane ukuthi wenze okulungile ngokujoyina ibandla noma ukuthatha isivumo khona sithize Kodwa ukukhululwa ecaleni lakho ngamandla ase Calvary into ethize ikukhululile akusekho cala. Ibhayibheli lithi ngiyakholwa kwabaseRoma isihlanu kwelokuqala. Ngakho manje akusekho ukulahlwa kwabakuKristu uJesu abangahambi ngenkanuko kepha ngomoya. Manje indoda uma ikhululiwe esonweni, wesilisa noma wesifazane, azisekho isifiso enhliziyweni yabo ukulandela izinto zezwe. Uxolelwe ngesihle futhi uba yisidalwa esisha kuKristu uJesu, futhi izifiso zakhe zibekwe ezintweni zaphezulu lapho uKristu ehlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Ukhululwe ngesihle, ngadinga ukuba abe nomphristi othize ukuba amtshele noma umfundisi othize ukuba amtshele. Uyazi kuye uqobo ukuthi uxolelwe ngoba ukwemukele phezu kwezinkundla lezo uNkulunkulu akuthumela kuye ngoJesu Kristu, ukuze unjepho okuyikho kukhululwe esonweni. Lathelwa ngenkathi isimemezelo sasayini yasekululeko yezigqile eNingizimu emingekeni eminingi edlule ukuthi isikhathi esibekiwe ukuthi zase zikhululekile kwakusekuphumeni kwelanga ngobuso obuthize, futhi zonke zaphuma ehlathini lokutshalwa elidala, futhi abaningi bezinsizwa bagibela ngale phezu kwentaba ngoba babengakwazi ukubona ilanga likhuphuka kuqala. Khona-ke amadoda abadala ngaphansi kancanyana kwalokho, khona-ke abesifazane nezingane phansi, futhi babelinde isikhathi eside ngaphambi kokusa ngoba amabhande eziqila ukuvivinya kulukhuni kwakumake izimpilo zabo ngosizi, futhi babelulangazelele lolo suku ukuthi uma base bazi ukuthi base bexolelwe. Isimemezelo senkululeko sathi ngalolu suku oluthize ngokuphuma kwelanga bakhululekile, futhi babelangazelele ukubona lelo hora uma ilanga liphuma beshisekele kakhulu baze bagibela ezintabeni. Kuba izoni kulobu busuku bezingashisekela kuphela ukwazi ukuthi nixolelwe. Waxolelwa ngomzuzu owemukele ngawo uJesu Kristu njengomsindisi wakho, khona-ke uxolelwe. Bathi izinsiza zalinda, futhi kwathi nje ilanga lingaqala ukukhanya empumalanga babemeza kakhulu phansi komdala sikhululekile, futhi omdala ezansi kwesifazane nezingane sikhululekile, sikhululekile ngoba ilanga lase liphakeme. Uma umuntu esedayiselwe esonweni, futhi ngenkathi indodana kaNkulunkulu yayiphumile ethileni ngalokho kusa okokulungisiswa kwethu, ngicabanga ukuthi kwakufanele kube ukudazuluka kuncemula izizwe. Sikhululekile esonweni nehlazo, sixolelwe ngesihle ngezibopho zaseCalvary. Ayikho into enkulu kakhulu enganikezelwa esintwini. Ngenkathi umuntu wayonile ensimini yase-Edeni, weqa umhosho omkhulu ezehlukanisa yena uqobo kulowo ophakade. Umuntu ngaleso sikhathi wayephakade nguNkulunkulu, wayengenakugula usizi noma ukufa. Umuntu wayengenzelwe ukuba afe, isihogo asakhelwanga umuntu, isihogo sadalelwa udeveli nezingelosi zakhe, futhi hayi isintu, ngoba badalwa emhlabeni ukuba amadodana namadodakazi kaNkulunkulu. Kodwa ngenkathi umuntu onile futhi weqa umugqa ongumngcele phakathi kokulungile nokungalungile, wazehlukanisa yena uqobo kuNkulunkulu engazishiyela indlela yokubuyela emuva. Walahleka ngokuphelele, wayengasakwazi ukubuyela emuva ngoba wayonile. Kodwa uNkulunkulu ecebekeza ihawu wemukele isibambiso ngoba wayethe usuku eniya kudla ngalo, ngalolo suku niya kufa. Futhi ubulungiswa bukaNkulunkulu nobungcwele bakhe budinga ukufa ngoba yizwi lakhe, futhi ufanele aligcine izwi lakhe ukuze abe nguNkulunkulu. Futhi manje uthando ayenalo ngezindlu, kepha nokho wayedingeka ababone behlukanisiwe kuye nenhlanganyelo ayenayo nabantwana bakhe ensimini yase-Edeni, kuleso simo sokwephuka inhliziyo ukuthi ayefanele abe kuso ngaso sonke isikhathi, ngoba izwi lakhe lathi usuku oyakudla ngalo, ngalolo suku uyakufa. Khona-ke singethembela kulokhu, noma yini uNkulunkulu ayishoyo iqiniso kufanele kwenzeke. UNkulunkulu kasoze lihoxise izwi lakhe niyabo ngoba ungongenasiphelo futhi ungophakade futhi isinqumo sakhe sokuqala sithi inqumo sanjalo kanti ngekile ukuba asihoxise ngoba wafunda kakhulu ngazo ungongenasiphelo kwasekuqaleni nje futhi ngakho-ke uma uNkulunkulu esho noma yini kuphelele ngaloo ndlela akusoze kwaguqulwa ngoba izinqumo esiphelele futhi khona-ke indlela uNkulunkulu enza ngayo phezu kwezindaba emukele isinqumo sakhe kuyokwenza njalo phezu kwayo yonke indaba emukele isinqumo sakhe ngaleyo ndlela ngakho-ke uma yenza indlela ukuba umuntu asindiswe indlela yokuqala ayenzayo ibiyilokhu iyindlela efanayo futhi uma uNkulunkulu ethembise ukuphulukisa kwabagulayo phezu kokholo ukuba kukholwe kuhlala kungaleyo ndlela ngasoza kuhoxise niyabo ufanele ahlale njalo engaleyo ndlela manje uNkulunkulu wemukele isibambiso ngomuntu ensimini yase-Edeni futhi leyo kwakuyindlela yomhlatshelo wegazi igazi lelifanele likhokhe inhlawulo futhi bekulokhu kufana njalo njalo ayikaze ibe khona enye indlela noma yini enye eyake yathatha indawo yakho kwakuyigazi indlela kuphela uNkulunkulu amukela ngayo abantwana bakhe emuva yingaleso sibambiso esiyigazi alike linye inani elingakhokho akukho kunye kuyokwenza isinqumo sikaNkulunkulu sokuqala sihlala njalo siphelele futhi siphakade futhi siyazi ukuthi lokho yiqiniso ngoba uNkulunkulu angeqamba amanga futhi akasoze alihoxise izwi lakhe kusukela kuleso sikhathi bekuyindlela kuphela kaNkulunkulu nendawo kuphela yenhlanganyelo nomuntu manje indaba yayingukuthi manje igama okufa lichaza ukwehlukana uma sifa ngale ndlela kuchaza ukuthi ukufa kwethu kokomzimba kuchaza ukuthi sifile ujesu wathi okholwe yimi noma efa wophila uphila kholwe yimi akasoze afa manje lokho ukufa ukukhuluma ngokuthi kukhona ukwehlukana ebukhoneni bukankulunkulu kodwa ukufa ngokomzimba sizodingeka sihambe kukho lapha lokho akusikho kufa sisalokhu sisebukhoneni bukankulunkulu siyahamba sisuka kule ndawo siya endaweni esisondele naye ebukhoneni bakhe akusikho ukufa lokho esikubiza ngokufa esikubiza lapha ngulane washo entombazaneni eyayifile indodakazi kajariru akafile kepha ule futhi bamhleka usulu yena azi ukuthi yayifile lelo igama labo yayifile lelo jesu wathi ilele futhi wahamba wayivusa futhi yabuyela ekuphileni manje kusukela ku-Adamu ukuze kube manje umuntu bezama ukwenza isibambiso sakhe uqobo uzame okwakhe kodlula konke ukwenza okuthize okungconywana kunalokho uNkulunkulu akwenza ngaleyo nkathi futhi nje lokho kungokwemvelo kumuntu umuntu njalo zama ukwenza ngcono okuthize ukukwenza ngendlela ehlukile ufune ukujovela imibono kungeyakhe uqobo ecebuweni likaNkulunkulu futhi ingakho kulobu busuku simile sehlukanisiwe abantu abangamakristu bezwe ngezivimbelo zamahlelo thina kwenza lokhu ngoba lowo muntu ujovele umbono wakhe oqobe ecebeni likaNkulunkulu kusukela ku-Adamu kuze kube manje njengoba ngishilo bekungaleyo ndlela u-Adamu wezwakalisa ukucabanga komuntu ensimini yase-Edeni lapho ezenzela iphilifa lecembe lomkhiwane kubhekana noNkulunkulu kuyinto ethize ayenza qobo lwakhe futhi kusukela emacembeni omkhiwane wazama imfundo imibhoshongo amadolobha izithixo impucuko ihlelo kodwa kulokhu kuhlala kufana uNkulunkulu wemukela izindaba zakhe kuphela ngaphansi kwegazi yilokho kuphela imfundo yehlulekile ngokuphelele sithola ukufunda kakhulu sithola ukuqhelelana komunye nomunye ihlelo lehluleke ngokuphelele sidweba imigqa nezivimbelo nomunye zama ukuthola lelo hlelo liphakeme kunelinye futhi kwephule inhlanganyelo impucuko kuphela elethe cishe kudideka amadolobha imibhoshongo nanoma yini okunye konke kwehlulekile futhi icebo likaNkulunkulu silisa lokhu lifana ngaphansi kwegazi leli gazi lifanele libe yigazi eliveziwe Insimini, sikhathini sisemuva njalo sika-Israyeli, ngenkathi u-Israyeli wayedingeka abulale iwundlu nokubeka igazi phezu kwekhothamo nensika yomnyango, uNkulunkulu wayedinga lokho. Nalolo phawu lufanele lube lapho, kungakhathaleki ngesinye isikhundla. Lawo madoda angahle ukuba ayekhombise ukuthi ayengama-Israyeli asokiwe, angahle ukuba ayekuvumile lokho. Sikholwa yilo lonke izwi uJehova lishoyo, kodwa lokho akuzange kulixoshe. Babedingeka baveze lelo phawu igazi lifanele livezwe. Kungayendlela kulobu busuku, ngikholwa ukuthi wonke umKristu fanele aveze igazi likaJesu Kristu elibahlanzile ezintweni zezwe, kungakhathaleki. Manje ngalesi sikhathi uPawulu ufanele lube semnyango, ufanele lube lapho, kungakhathaleki ukuthi inkoloni indlu eyayiyiyo, ukuthi abantu babekholwa kanjani, ukuthi babebakhulise kanjani abantwana babo, ukuthi babelethamele kanje kanjani bandla, ukuthi babeziveze kahle kanjani zonke izinto uNkulunkulu ayezishilo. Kwakusalokhu ngalelo hora lokugcina, lapho kwakhombisa khona phakathi kokufa nokuphila, igazi lalidingeka livezwe. Futhi igazi lalikhombisa ukuthi isibambiso esingenacala sasithathiwe endaweni yomkhonzi. Futhi sayenza phathelene nezithako zemvelo yegazi, igazi elibomvu uqobo lwalo laliwuphawu emnyango ukuthi le ndlu yayiphephile ngaphansi kwegazi. Manje lowo kwakungumfanekiso. Manje kulezi zinsuku zogcina siyabuya futhi ehoreni likaNkulunkulu ekhulule ibandla lakhe, ngiyakukholwa. Futhi impela nje njengoba lelo gazi lalizodingeka limele isikhumbuzo, kanjalo uPawulu ufanele lube njalo, liyadingeka namhlanje. Ngokuba manje babengenakuthatha isayensi ephathelene nezithako zemvelo yegazi lenkosi uJesu futhi balibeke phezu kwawo wonke umnyango wenhliziyo. Kodwa niyabonga, leso sikhathi izilwane zafa, okwakuyiwundlu nokukhombisa ukuthi izilwane zasifile, igazi lalisemnyango. Ngakho kuphile kwakusezilwaneni kwakungeke kuze phezu komkhonzi, ngoba izilwane asinamphefumulo. Ngakho ukuphila okwakusezilwaneni kwakungeke kuze phezu komkhonzi. Kodwa namhlanje uma igazi lendodana kaNkulunkulu uqobo lachitheka eKhalvari, okokuxolela kwethu nokukhululwa, ukuphila okwakusegazini kwakunguNkulunkulu uqobo lwakhe. Nomoya ongcwele ubuyele emuva phezu kwebandla lakhe, phezu kwekhola lakhe, futhi liwuphawu kulezi zinsuku zokugcina ukuthi uzokwedlula kwindoda noma wesifazane owemukele ukufa kukaJesu Kristu njengezibambiso sabo. Nomoya ongcwele uyafakaza. Ungathe uthi ngakwamukela futhi usaphila ezweni, usaphila njengezo. Khona-ke akukho obufakazi obubonakalayo ukuthi lokho kuphila kwakungokwakho, kuze kuba lobo bufakazi obubonakalayo bukamoya ongcwele bushaye impilweni yakho. Nazi isidingakalo sikaNkulunkulu ukuthi wonke wesilisa noma wesifazane ufanele abe nazo lobo bufakazi obubonakalayo njengophawu kulolu suku lokugcina. Uma ngibona igazi, uJesu wathi, ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini, uma umuntu engazalwa kokusha ngamanzi nomoya akasoze angene embusweni. Ngakho-ke bekuwuhlelo lukaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Igazi kwakuyigazi etestamenteni elidala, kwakuyigazi etestamenteni elisha. Etestamenteni elidala kwakuyisayensi ephathelene nezithako zokwemvelo, okwakungumfanekiso kuphila okuzayo. Kwakhombisa ukuthi kwakunezibambiso esathathwayo, kodwa umkhonzi waphuma enonembeza olecala ofanayo ayenawo ngenkathi engena futhi wanikela ngewundlu lakhe. Kodwa lenhlelo, uma umkhonzi eke wahlanzwa esonweni, akasenawo nhlobo unembeza wazo. Into isifile, yedlulile, futhi uguqukile kusuka kufeni uye kuphileni. Futhi siyaphila futhi kuKristu Jesu nokuphila kuphakade. Umoya ongcwele uphumule kuwe, uletha phambili ukuphila kukaJesu Kristu. Futhi ngokuba iBhayibheli lasho kumaHebheru 13 8:18, unguye izolo lomuhla naphakade. UNkulunkulu lindele ihora ukubona ibandla lakhe liza kuleyo ndawo. Kungakhathaleki ngehlelo, kungakhathaleki ngesivumo kholo, umbala, noma kungaba yini ukuthi ibandla lakhe lonke liyoza endaweni lapho beveza uphawu lokufa kukaJesu Kristu. Kusayisikhashana wasikana washo neze alisayi kungibona noko niyo ngibona nina ngoba ngiyaphila nani ngiyaphila futhi ngiyakuba nani ngibe ngini uze kube sekupheleni kwezwe uJesu Kristu kuyena izolo lomuhle laphakade ngingena phakathi kwamaKristu ngesinye isikhathi azisho ukuthi angabe silisa abangcwele abesifazane bakaNkulunkulu banamahloni ngokufakaza banamahloni ukuba bathi amen banamahloni ukucula amacula aseziyone banamahloni indawo zonke ngiyathanda ukungena phakathi kwabantu abangenamahloni ngevangeli likaJesu Kristu nakuba libonakala lingukuhlanya kepha nokho abanamahloni okuthize kwenzeka futhi usho okungaphezu kokuphila kubo ngokuphila ngokuphila kuphakade ngoba basemukele izibambiso sikaNkulunkulu. Ngiyaluthanda lolu hlobo lokucula ngenkathi ngangisemuva lapho ngikhulekela abanye abantu emizuzwaneni embalwa edlule ababengenisiwe nalona kuke siyo inkonzo yomkhuleko kukhuluma nje ngangiphakathi lapho ngangiwezwa amaculo ukushaywa kwezandla futhi zamangala futhi abanye babo ngisho ngibabonile behle benyuka kwiphansi lendlu abakubiza ngokusina emoyeni. Ekuqaleni ngangingumhleki walokho ngenkathi ngibona abantu bephentekostali besina emoyeni futhi ngacabanga yini lana na kufanele ukuthi kwakuyisikhatshana sompedo. Khona-ke ngangifunde ebhayibheli futhi ngathola ukuthi uma usina emoyeni udevele uyakukopisha bese ekubeka phandle lapha nomculo wokuzibike nento kodwa ukusina kwangoqobo ngempela vela kuNkulunkulu kunjalo futhi njalo ukusina kwakungukunqoba ngenkathi uDavide ebulele uGoliyathi nalona omncanyane umfana obukeka ebomvana yeza ihutula ikhanda lalesi sikhwaka emzini abantu bahlangana naye esina baba nokunqoba ngenkathi uMose ngamulo lwandle lobovu ngamandla kaNkulunkulu futhi wathatha abantwana bakwa-Israyeli ngakolunye uhlangothi uMiriyemi wacosha isikhuthele ithamborini wanawo onke amadodakazi akwa-Israyeli futhi babehla benyuka osebeni beshaya izikhutshana ithamborini futhi besine moyeni. Uma lawo kungesiyo umhlangano wefashini endala wePentecostal angikaze ngiwubone wodwa empilweni yami. Ngikathazwa kwakungukuthi ngami ngangingenako kunqoba kwenele kodwa uma ekugcineni uthola lokho kunqoba noPawulu okazi likwaJesu Kristu lufika phezu kwakho. Ngikhumbula uDavide umhubi omkhulu weBhayibheli ngenkathi wayenze ukuthize ukuthi le nto enkulu wanikezwa indodakazi kaSawulu futhi wayethi ukuba uhlobo oluzifaka isitashi oluzifaka isitayela obizwa ngekholwa futhi umphongolo wokade usukile kuNkulunkulu isikhathi eside ubukhona bukaNkulunkulu obubonakalayo insika yomlilo ilengela phezu kwalo mphongolo amafilisti ayengena futhi akukhipha phansi kokubuza kukaSawulu. Futhi ngelinye ilanga ngenkathi uDavide ebone umphongolo ubuyela endlini kaNkulunkulu uDavide wagijima phambi komphongolo futhi wasina phambi kwenkosi icula izindumiso zikaNkulunkulu. Le ndodakazi kaSawulu yabonakala iphoxekile kakhulu impela kulokho kwenza kwendoda. Umyeni wakhe owakhe omncane umyeni obukekayo wayegigithekile futhi waziphatha kabi ebukhondeni bayo indodakazi yenkosi. NoDavide washo okuningi kakhulu uma ungakuthandi lokho ngizisa lokho kwesikashana futhi ngokuzungeza nokuzungeza futhi waphinde wazungeza umphongolo esine emoyeni futhi yaphoxeka futhi uNkulunkulu wamqalekiso wesifazane ngesiqalekiso. Oh, kunqoba ngegazi likaJesu Kristu uPawulu okuvuka kukaKristu ukuphila kwakhe kuhlezi ngaphakathi ebandleni lakhe ayikho enye indlela inhlanganyelo ngaphansi kodwa ngaphansi kwegazi. Amahlelo ethu azosehlukanisa nomunye wathi lowo ngumpeto nomunye washo lokhu lokho noma okunye iPentecoste yayiyisifanekiso sethu akekho noyedwa ukuba asho kodwa lokho noma asho kodwa lokho ibandla elalikugcotshelwa ngosuku lwePentecoste futhi umoya ofanayo wafika phezu kwabo ngalolo suku ngaso sonke isikhathi ngaphandle kokwahluleka ebhayibhelini ngenkathi umoya ongcwele ufika phezu kwabantu baziphatha ngendlela efanayo. Ake ngisho lokhu ukuthi emazweni abayedeni lapho ngangine ndawo inhlahla yokuhamba futhi ngibona abomtabo boblankethe basezigingini nakumalawu futhi ngibabone bemi lapho labo wawudingeka ukhulube ngomumushi abangakaze beze ngegama likaJesu Kristu empilweni yabo kodwa baxoxele indaba futhi ubacele baphakamise izandla zabo futhi bemukele uNkulunkulu benza into efanayo eniyenzayo khona lapha uma nemukele umoya ongcwele ikhombisa ukuthi ukuthi yinto yamhlaba wonke ngamandla kaNkulunkulu uSomandla kubonisa uPaul wakhe phezu kwabantwana bakhe noma ngabe babomvu bamnyama bamhlophe noma ngabe bengaba yini iyona nda kuphela inhlanganyelo enikezwe khona Nimrodi wakhomposhongo noNebukadnezari uMuzi nokunye baqhubeka behla badabula ngososayense nayonke into kodwa basalokhu beyilokho okwakusegazini ukuthi uNkulunkulu wenze isinqumo sakhe ukuthi kuyoba izibambiso esimsulwa kwakuyodingeka ukuthatha indawo yokuxolelwa yomuntu onecala futhi kusalokhu kuyinto efanayo kulobu busuku futhi akukaze kukuguqule uJobe waphila ngakho uJobe incwadi endala kulezo zonke ebhayibhelini Nakuba yonke into yenzeka kuleyo ndoda lokho wama waqina ngoba wayazi ukuthi wayehlakabezane nesidingakalo sika Jehova wayazi ukuthi kwakulungile Abraham indlela efanayo abaningi babo uIsrayeli wahlakana kuphela kwakunendawo yonke kuphela uIsrayeli ayekahlanganyela kuyo lokho kwakuphansi kwegazi elichithekile abantu babefanele ndawo zonke bakhonze eJerusalema kuze kube kwakunomhlatshelo kwakungekho kukhonza nom Mhlatshelo kwakuyigazi namhlanje nokho njengoba sicwele ukufundiseka njengoba isizwe sibonakala sinjalo futhi njengoba bephakeme kakhulu emasikweni njengoba bebukeka benjalo futhi lonke ucwaningo lwethu lwesayense lokuhlukanisa iatom noma ngabe yini eyenzekayo ukudubula umcibisholo enyangeni noma ukuthumela phezulu isatellite noma kungaba yini lonke ucwaningo lwethu lwesayense wonke amahlelo ethu yonke imfundo yethu zonke izikolo zethu zisiphelisile kuphela kuNkulunkulu njengoba babenjalo kuqaleni kuthatha inhliziyo ezinikele emandleni kaNkulunkulu Somandla ngentando yakhe nomoya ongcwele uzoza njengophawu phezu kwalowo muntu lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo kuhlala kufana njalo uKristu washo njalo Hambani niyezeni lonke nishumayele ivangeli kuso zonke izidalwa ukholwayo abhaphathizwe uyakusindiswa ungakholwayo uyakulahlwa nalezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo ukubonakalisa kukamoya ongcwele ukuthi uNkulunkulu umemukela umkhonzi ngokuba umoya nokuphila okwakukuKristu kufika phezu komkhonzi Bungathini nje umJuda ngezinsuku zakudala phansi kwekazi elithuthekileyo na nangu yeza wehla kumgwaqo usuku lokubuyisana uzokwenza umhlatshelo unekahle enkabe ekhuluphele lezo izidingakalo sikaJehova Noma mhlawumbe sizothi unene undle likahle iwundle likhulu phele lizobhekwa ngumpristi ukubona uma kukhona isicikulo futhi khona ke uya endaweni yokukhozela uyaqonda ukuthi isoni wenza lokho kwakungalungile manje ubeka izandla zakhe phezu kwalomhlatshelo ngokubeka izandla zakhe phezu komhlatshelo uzibandakanya kanye nomhlatshelo wakhe Bese kuthi ke uma umphimbo walo unqunywa noma ukuphila kwayo kuthathwa izandla zakhe zazibekwa phezu kwalo futhi impilo yalo isithathiwe futhi uzobuhlungu lapho lesi silwane sifa negazi lishazela phezu kwezandla zakhe uyaqonda ukuthi leso silwane sithatha indawo yakhe Kuthi nango ebuyele muva elungisisiwe ngoba wenze khona impela uJehova ayekudinga ukuba kwenze futhi leyo into efanayo kungayo ngamaKristu namhlanje ubusiko kusayile kanti ukuthi uzoza kusale isikole izinsuku eziningi kangaka noma amasonto amangaka onyakeni ubusiko ukuthatha isithembiso sokwethembeka ukuthi awusoze waphuza izinyanga ezisithupha akusiko lokho ukubeka izandla zakho phezu komhlatshelo kaNkulunkulu ulohlinzekiwe ukuxolela kwakhe ikhanda likaJesu Kristu nokuze izinyembezi zenyama eCalvary bese kuthi-ke ekuzibandakanyeni kobo lwakho naye empaphathizweni ukuthi lapho efa futhi wavuka futhi kanjalo ungcwatshwa egameni lakhe ukuze uvukele ebusheni bempilo ukuhamba njengesidalwa esisha kuKristu uma wenza lokho ngobuqotho wena lokhu kubopha kukaJehova futhi ngakho uzizwa elungisisiwe manje iJuda lalingalungisiswa ngoba wayenze lokho uJehova ayimyale ukuba akwenze ugcineni Lokho kwakulungile uJehova wakwenza lokho futhi yilokho ayikudinga Kodwa ekugcineni lokho kube yisiko lomndeni Kuba usuku lokubuyisana futhi mthawumbe amaJuda ayekade enze okwakungalungile. Wayethi awu, ngikholwa ukuthi usuku lokubuyisana lingcono ngehlise iwundlu lami, yabo, kuba yisiko lomndeni. Abahambanga ngobuqotho bakwenza nje ngoba imindeni wawukwenzile. Lokho nje yinto esifanele siyenze, yonke imindeni iyakwenza, ngakho sifanele sikwenze nathi. Futhi yilokho impela nje ubuKristu bethu obunakho, yilapho impela nje iminyakazo yethu yamaPentecostali eza kukho, yisiko lomndeni. Yabo, asizibandakanyi thina uqobo nomhlatshelo wethu ukuthi sifile nomhlatshelo wethu. Sizithi, oh, singamaKristu ngoba ngahamba futhi ngajoyina ibandla. Ukujoyina ibandla kulungile, kodwa uze ukuba ubandakanyiwe, uze ukuba ubeka izandla zakho phezu kwakhe futhi wena naye nibamunye. Kuze kuthi umoya kaKristu uza kuwe, futhi wena kuKristu uze ube yindodana nendodakazi kaNkulunkulu. Lapha kubonakali kunobuqotho ababefanele babe nakho, kuba yinkambiso ngokufanayo njengoba kunjalo manje, yinkambiso yabantu kuba umKristu. Lapha esikhathini esedlule ngabuza ninikazi elincane emqeni omkhuleko, ngabe kumKristu na? Lathi awu, ngingumMelika, ngizokunika ukuthi uqonde. Manje njengalokho kwakungenakwenza lutho ngakho. UMelika kuyinto enkulu kuba umMelika, kodwa lokho kuchaza ukuthi ngumKristu ufanele uzalwe ngokusha. Umunye wesifazane ngambuza, ungumKristu na? Ngani wayethinwe kakhulu wathi, ngizonika ukuthi uqonde, ukhayisa ikhandlela njalo ebusuku. Lokho kanjalo kuhlanganise lutho nalokho. Uzofanele ubandakanye noKristu, nokuphila kwakhe kuphila kuwe. Kuyilapho ubandakanywe noKristu, kungenkathi uKristu ehlala kuwe. Akusiyo inkambiso, akusikho kusonda, lokho konke kuhle, kodwa ubone ubuqotho ngempela. Uma siza ezinkonzweni zokuphulukisa, uma nizoqaphela ekwahlukaniseni emgqeni ngokuqhubekayo, tshela abantu ukuba baphenduke, niyabo? Nakho lapho oya khona, sekuze kuthi imikhuleko yethu usube yisiko, siguqa phansi ebusuku bese sithi, Nkosi, buzisa sibanibani, futhi ubuzisa sibanibani, futhi wenze lokhu, futhi siza uJohn, yenza konke lokhu. Nenza uNkulunkulu into eletha inhlahla, noma nimenze uhlobo lomfana thize womsebenzi wokuthunywa, uNkulunkulu yenza lokhu. Futhi wenze lokhu, futhi wenze lokhu. Akusiyo indlela uJesu wasitshela ukuba sikhuleke ngayo. Wasitshela ukuba sikhuleke kanje, Baba wethu osezulwini, malingcwelise igama lakho, umbuso wakho mawuze, mayenze intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Kodwa sizama kuyala uNkulunkulu ukuthi akasenzeleni. Futhi yingaleso sizathu ibange liphola, yingakho imvuselelo enkulu esanda kushaya umhlaba yafaka izigidi ebandleni. Kuyikhona baya endaweni abasebenzisa lezi zehlakalo nokunye nokunye njengesiko esikhundleni sokuba ngabantu esabayo uNkulunkulu abalusizi, futhi bevumele umoya ongcwele wenze umsebenzi wesikhundla sakhe kuwe, futhi udale kuwe impilo entsha, futhi ukwenze ulambele kakhulu kuye ebandleni ukuthi ungeke wakhele ebandleni. Bona-ke kuyilokho-ke kuke sikho kusayina amathikithi nokujoyina nokuba nokunye nokunye, kungukuba nokuphila kukaKristu kuwe ukuthi ufanele ulangazelele kuhamba kunento ethize kuwe ekufuqayo. Njengoba ngangisho ensizweni izolo engxoxweni ekukhulumisaneni okuncane, ngathi ngangivamise ukwedlula ngasemthonjweni omncane lapho ngisengumqaphi wezinyamazane e-Indiana, futhi kwakukhona kwakuhlala njalo kungumthombo ojabule uyedlula yonke ake ngawubona empilweni yami, imithombo emikhulu e-Indiana iphuphuma ngalawo manzi amnandi abandayo, amanzi amatshe omcako. Futhi ngelinye ilanga ngangihlala phansi ngasemthonjeni ukuba ngikhulume kuwo ngokufanayo njengiqagele uMose ayengahlala izihlahleni ezivuthayo ukuba akhulume kuzo. Futhi ngathi, mthombo omncane, yini ekwenza ujabule kangaka? Uyaphuphuma ngaso sonke isikhathi na? Uma ngifika lapha esikhathini sasebusika, uyaphuphuma. Uma ngifika entwasahlobo, entwasabusika, ehlobo, noma ngabe kunini, uyaphuphuma. Ingoba ukuthi mhlawumbe ujabule kakhulu ngoba onokwatsha bayeza futhi baphuze kuwe na? Awu, manje ukuba ungakhuluma buyothi qabo, lokho kusikho. Bengiyothi awu, mhlawumbe ngoba izinyamazane amadiya edlula futhi aphuze kuwe, buyothi qabo, kusikho lokho. Bengiyothi manje awu, mhlawumbe ingoba kuyeza ngedlule ngasikhathi futhi ngiphuze kuwe, qabo, akusikho lokho. Ngiyajabula ukuthi bonke bayafika futhi baphuze, kodwa leso kusona isizathu ukuthi ngiphuphuma njalo. Awu, Yini kwenza uphuphume kanjalo na? Yini kwenza ujabule kangaka uphophoza njalo na? Ukuba wawungakhuluma buyathiya kusimina, yinto ethize emva kwami engifukayo. Yilandela kungayo ngezehlakalo zamaKristu, akusiyona into ozama ukuyisebenza, uyinto ethize ngemuva isebenza kuwe. Kungukuphila kuphakade, kuhambayo kwenyuke, kuphophoze kwenyuke. Njengoba tshela sifazane emthonjeni, kuyoba imithombo yamanzi igxuma phezulu ekuphilele kuphakade. Kuyinto ethize ngaphakathi komkhozi uma ebandakanywe noKristu, ngoba uyazi ukuthi uyaphila, kodwa azikufuni kuphenduke isiko. Ngenkathi u-Israyeli efika endaweni lapho abenza khona imithetho kaNkulunkulu ngemihlatshelo yabo, isiko kwakungaleyo nkathi ukuthi umprofethi onamandla u-Isaya wathunywe nguNkulunkulu kubo, noyisho kanje iNkosi. Ndawo ndawo ngandlela thize uNkulunkulu njalo angabeka isandla sakhe kumuntu ongesabi ukuhundula into elungile. Ndawo ndawo indawo thize u-Isaya wavuka. Uma uzofunda u-Isaya kuqala, ngibhalile lapha u-Isaya wabatshela wathi, imihlatshelo yenu Jehova ayidingayo yanuke emakhaleni ami, ngiyayenyanya namanoni ezinyama na nawezithole nokunye nokubi. UNkulunkulu uyawanyanya, yona impela into abayala ukuba bayenze ngoba bayenze inkambiso. Khona-ke uNkulunkulu wayenyanya ngoba bayenze inkambiso, futhi singalenza into efanayo izwi likaNkulunkulu. Kunjalo uma siza kulo njengesiko, njengenkambiso, sifanele size kulo sazi ukuthi nguyisho kanje iNkosi. Uma uNkulunkulu alethembisa, uNkulunkulu yoma ngasesithembisweni sakhe, mkhulu kunezithembiso zakhe. Ubehlala enjalo, uyakwenza njengoba u-Abrahama athi ukwenza lokho ayethembise ukukwenza, angakwenza lokho njalo ugcine izwi lakhe. Manje u-Isaya wabatshela, washo zonke lezi zinto ababekade bezenza, babekwenze ngaphandle kobuqotho, babekwenze njengoba bonke abanye wayekwenza, babe ngoba kwenza futhi ngoba kwakuyisidingakalo sikaJehova. Nawo wonke umndeni wakwenza, nomama bakwenza, nomkhulu bakwenza, babe ngeke bakwenze ngani na? Manje senza into efanayo. Umkhulu wami wayeyi-Presbyterian, ngakho ngiyi-Presbyterian. Ubabayi wami wayeyi-Baptist, ngakho ngiyi-Baptist, nokunye nokunye. Futhi ubabayi wami wayeyi-Pentecostal, ngakho ngiyi-Pentecostal. Lokho akusikho. Sifika endaweni lapho siqonda khona ukuthi sizehlukanisile, sehlukanisiwe kuNkulunkulu, futhi sifika phezu kwezisekelo zegazi elichithekile likaJesu Kristu. Ngaphansi kwalelo gazi, lapho i-Methodist, i-Baptist, i-Luthela, i-Presbyterian, ama-Pentecostal onke angahlangana ezinkundleni ezifanayo. Kungakhathaleki ngesiko, bona noma inkambiso, bangahlangana lapho phansi kwento eyodwa efanayo, futhi lokho kuphezu kwegazi likaJesu Kristu. Lize ibandla libuyele muva endaweni, futhi lidewete ezinkambisweni zalo, futhi libuyele ecebeni likaNkulunkulu lasekuqaleni, lawo madoda azalwa ebusweni likaNkulunkulu, futhi hhayi kujoyina ibandla. Khona-ke isikhathi ukuthi inhlanganyelo iyobusa ndawo zonke, nomoya wenkosi iyomboza umhlaba njengamanzi emboza olwandle. Uma efika endaweni lapho amadoda engakhohlwa imihluko yawo, futhi ehlangane ndawonye enhlanganyelweni phansi kwegazi. Ngeke sonke size ngaphansi kwesiko le-Baptist, noma isiko le-Presbyterian, noma ngaphansi kwesiko le-Methodist, ngaphansi kwesiko le-Pentecostal, kodwa sonke singahlangana futhi sikhonze ngaphansi kwegazi likaJesu Kristu, ngoba kuyicebo lasekuqaleni likaNkulunkulu. Kunjalo, amen. Nakho kuxolelwa. I-Methodist ingabuka i-Baptist futhi ibambe ikhanda layo emaceleni. Le-Baptist ingabuka i-Pentecostal, ne-Pentecostal yemuva kwi-Baptist emasikweni abo. Kodwa uma behlangana ngaphansi kwesiphambano lapho igazi likaJesu Kristu lihlanza wonke umuntu esonweni, uyisidalwa esisha kuJesu Kristu, ungumfowethu. Kule ndaba ukuthi hlobo luni lophawu aphawulwe ngalo, ungumfowethu. Ngoba leyo yinkundla yodwa lapho esingahlangana khona, indlela kaNkulunkulu yokukwenza. Lezi ezinye izinto ziyizivumo kole ezenziwe umuntu ezijovele kulo. Kodwa icebo likaNkulunkulu lasekuqaleni lokuxolelwa ngaphansi kwegazi likaJesu Kristu, lelo icebo likaNkulunkulu lokukwenza. Yebo, amasiko ngalezo zinsuku umprofethi omkhulu wamemeza kakhulu, futhi wathi, amasiko enu awanamandla, ayanuka phambi kwami, ningabi nakukholwa kuwo. Abantu babenikela leminikelo engenakho ngisho ukukholwa kulokho abakwenzayo. Manje ake sizibuze umbuzo nje, lokho kusiyo into efanayo namhlanje na? Kubi njengoba sizonde kukusho, sifanele sibhekane namaqiniso ndawana thize, kunento eyiphutha ndawana thize. Ngani leli bantu belifanele libe phezulu emgoqeni ngamamayela ezigidi kunalali khona manje? UJesu ulinde ibandla lakhe ukuba lizilungisele, umlobokazi wakhe uzilungisele. Sinamandla omoya ongcwele lapha, uNkulunkulu lapha, amandla okuphulukisa abagulayo, amandla okwenza zonke izinto uKristu azenza. Ngikubonile kukhonjisiwe qobo lwami ngomoya ongcwele, ngakho amandla lapha. UNkulunkulu asilinde sisuka kukho ngamasiko ethu, futhi sibuyele muva ngaphansi kwegazi lendodana yakhe uJesu Kristu, futhi sibe ibandla likaNkulunkulu ophilayo. Ma-Methodist, ma-Baptist, ma-Luthela, ma-Presbyterian, noma ngabe ubani othandayo, mageze futhi athathe amanzi okuphila ngesihle. Ngiyakukholwa lokho ngakho koko kukimi. Thina uNkulunkulu uthumele phansi umoya ongcwele ukwenza lokho, kodwa thina ngezinkambiso zethu ngaphandle kobuqotho, thina sihamba yingoba kuyisiko lethu, futhi ngoba yinkambiso sihamba ngaphandle kobuqotho, ngaphandle ngempela kosizi lwesono. Ngiyaqaphela ngobunye ubusuku kulowo mhlangano odumile womunye wabafowethu abakhulu abanesithunzi eCalifornia, futhi ngaqaphela lowo mhlangano lapho labo bantu behla, abantwana abancane abayinjajana. Ngamaziza mfowethu ngokuma kwakhe okukhulu, noma bani ubengamaziza uma uzibeka endaweni, bukani indawo ayithathile kulezi zinsuku zokugcina, nawe uzokwenza. Futhi lapho ngiqaphela labo bantu behlala ejari ukwenza izinqumo, amantombazane nekafuna ushingamo, abafana benkubuzana ngenqindi, abantu behleka. Leyo akusiyo indlela yokuza ngokwesaba uNkulunkulu ngosizi, ufanele uze ngaphansi kokuvuma. UNkulunkulu wasithumelele imfashini endala iPentecost, ivuselele ngomoya ongcwele ezoletha isono empandeni, futhi ilethe ukuvuma kwabesilisa nabesifazane. Kungesikho ukuthi ngizobuyela emuva ebandleni futhi ngizovuselela inhlanganyelo yami, ngizosayina ikhadi, lokho kulungile, kodwa ungayijoyina imasinzi i-Odd Fellows noma yini enye, futhi uthole imiphumela efanayo. Kodwa uma uze ngaphansi kokubuyisana kokuxolela kukaNkulunkulu wegazi likaJesu Kristu, kuzofanele kube nobuqotho bubekwe phakathi lapho. UNkulunkulu ufuna ubuqotho. Uma kwambiza inani linje ukunika indodana yakhe kuphela ezelweyo, sizokwedlula kanjani ngaphansi kodatshana oluhlekisayo, futhi size sijoyine ibandla, futhi zenze ikhadi lezinqumo, futhi siyise ebandleni, noma kungaba yini na, leso kusize isidingakalo sikaNkulunkulu. Uhambetshela ngezinyembezi ngokungangabazi, uyakubuya ngokuthokoza ephethe izinyanda zakhe ziligugu. Sidinga abantu abaphethe izinyanda. Ngezwa isisho sikhulu zomfakeli, ngesinye isikhathi ngenkathi ngangethamele izidlo zakhe zasekuseni, wacosha ipepeli futhi ngangihlala ngimazisa. Wathi, nanku umgomo, yilokho uNkulunkulu akudingayo. Wathi, ngiyohamba ngiye edolobheni ngiyoba nemvuselelo. Wathi, ngiyoba namashumi amabili noma amashumi amathathu enkulungwane enza izinqumo, ngiyabuya cishe eminyakeni emine noma emihlanu noma mhlawumbe eminyaka emibili. Futhi wathi, angitholi ishumi nanhlanu noma amashumi amabili. Wathi, uPawulo ongcwele waye edolobheni futhi wenza oyedwa ophendukile, uyabuya ngomunye unyaka wayesenamashumi amathathu noma amashumi amane ngalowo oyedwa. Kholeke wathi, ngabashumeli abavilaphayo abahlala bebeke izinyawo zabo phezu kwedeski futhi bengaphumi ukuyobona abantu. Ngiyasazisa isibindi sakhe ngokuqabalasela abazalwane bakhe nezinto phezu kokuvuma kwakhe. Kodwa ngingathanda ukumbuza lo mbuzo, imuphi lowo mshumayelo owasho lokho emuva lapho ngaphansi kukaPawulu, lapho kungekho mabandla akhe ukuya khona na? Kwakuyini na uPawulu emthatha esikweni, noma ukusayina ikhadi kuya empaphathizweni kamoya ongcwele, lapho umphefumulo wakhe wawusemlilweni ngoNkulunkulu? Wayezofanele afakaze futhi asho izinto, mphefumulo wakhe wonke wawuvutha ilangabi lomlilo uNkulunkulu ayewufake lapho. Isikudingayo kulobu busuku isibonakalisa ukuthi wesilisa noma wesifazane usindisiwe. Babhekisiseni behamba belandela eminye imiphefumulo ngokukhulu kushesha abangakwenza. Washo ngesinye isikhathi ukuthi yodayisa ebhaleni, umfana omncane uyangena futhi wathi, mnumzane mdayisi wasebhaleni. Wathi, yebo ndodana. Wathi, isani yakho iwile. Wathi, awu ngiyabonga ndodana, ngakho waphumela ngapha. kanje nomfana wamane zala zakhe emva kwakhe nomdayisi wasebhaleni wabuka phezulu futhi kwakunendle enkulu edayisa utshwala epuletini elikhulu lethusi likhangisiwe wathatha iphinifo lakhe futhi walipolisha wathi ndodana unephutha isane yami ibheke kahle walicabula umzane wathi hayi ibhekile kahle wathi iqonde isibonakaliso sakho sakho esizedlula zonke wathi leso isibonakaliso sizedlula zonke nginaso wathi oqaba buka kulele lapho nako kulele isitako emseleni leyo yisayini ewedlula wonke ayenayo yabo umnumzane lapho ebona indoda ingaphansi kokuthonywa yilokho ayekudayisa ngaphakathi futhi uma sibona indoda ingaphansi kokuthonywa kukamoya ngcwele kuze kuthi impilo yakhe ivuthe umlilo wefeshile endala yepentekoste lezo yisibonakaliso esizedlula zonke unkulunkulu ake aba nazo ukuthi umuntu wayesindisiwe uma ezokhonza kwakuyisayini ewedlula onke manje lokho kuzoza kanjani na hayi ngokujoyina ibandla kodwa ngokwemukela ukuhlolela kwakhe ngojesu kristu isibambiso sakho esingenacala akukho buqotho akukho kutabuka kwangempela ngesono wathi uyofihla ubuso bakhe ezinkambisweni zabo imikhuleko yabo yayingenamandla bakhuleka impela benyukela lapho futhi basho imikhuleko yabo banikela umhlatshelo wabo kwaba yisimo iyazi ukuthi timotheo wesibili ivesi lesithathu noma isahluko sesithathu sikatimotheo wesibili satshelwa into efanayo ukuthi sizongena ezinsukwini zokugcina na iphapheli lasho lapha ezinsukwini zokugcina yazini lokhu ukuthi isikhathi siyofika lapho abantu bayoba ngabanamawala nabakhukhumele nabathanda injabulo kunokuthanda unkulunkulu nabahlebi nabangazithibi nabangenabumnene nabangathandi okuhle nabangenasimo sokube saba unkulunkulu kepha amandla akho bewaphika labo-ke wobagwema ngokuba kulabo kuvela banyonyobela endlini kuya endlini behola bezifazane abasindwa yizono beqhutshwa yizinkanuko eziyizinhlobonhlobo befunda njalo njalo kepha bengeke bakwazi ukufika ekuyozini iqiniso manje uma iphepheli libikezela ukuthi ihora liyafika lapho ibandla liyongena esikweni elifanayo ababekulo lapho ngezinkambiso zabo naku futhi inkolo eyisiko okungenamandla bathi bona babengamakomanisi zikhabo babengesiwe belesimo sokube zabo unkulunkulu baye ebandleni bajoyina ibandla bazama ukwenza umbukiso omude ukuthi baye ebandleni nezinto futhi baphume futhi baphile ngokwehlukile akukho mlilo emphefumulweni wabo akukho lutho ubakhathalela noma ubani wonke umuntu angafa futhi ahambe uma befuna sizwa ukuthi sisindisiwe mabahambe bonke lokho akusikho ubukristu bangempela ubukristu ngukuhambela abalahlekile ukuhamba uyotshola lo yamfowethu ukuhamba kwenza ukuthize kakho singaba futhi sisonke izandla zethu uma ngisho sizisho ukuthi sisindisiwe futhi sibona abesilisa labesifazane befa ngakuyo yonke indawo na futhi imigwaqo igcwele abesifazane abaye emabandleni nezikhindi nobuso bupendiwe futhi futhi behamba behla benyuka ngesikalathi nosikinide ezandleni zabo nawo wonke upende ebusweni babo bonke bukeka njengezimpungushe nezimpisi noma ukuthize abesilisa behla benyuka ngesikalathi inamabandla nezinto ezinjalo futhi babiza lokho ngobukristu futhi nithule na beyokwenzani upawulo ngcwele ukuba wayehambe wangena ethuso na manje ngithi babeyokade bemfake etilongweni ngaphambi kokuza unjalo kani na umphefulo wakhe wawukavuthela unkulunkulu aze angakwazi ukungakwenzi impela kodwa sijoyine ibandla nebo amasiko ethu liba ngokunuka kabe buswele bukankulunkulu esikudingayo namhlanje umprofethi ovuke ekudleni noyisha kanje inkosi futhi ahundule lezo zinto kuze kuyafika ekugcineni futhi athi sebebe ngokunuka kabi amahlelo ethu selikhulile amabandla ethu makhulu futhi mahle kakhudlwana kunoma ayenjalo besiyoba ngcono nebhani lethini simi emihubeni futhi ngesiginci phandle lapho sishaye idilamu noma yenge into nomlilo ongempela phentekosi yovutha emiphefulweni yethu kunobuhlalo ezinhlalweni ezinkulu zasesontweni esihlezi kuzo namhlanje sifa izwe lifa ngaphansi kwezinyawo zethu yebo mnumzana unkulunkulu nokuxelela nalokho kuxolela kungojesu kristu kuphela imfundo yesiko ubuhlele busayense akukho lutho luyoke luthathe indawo yakho kungaphansi kwalelo gazi kungaphansi kwesiko hhayi isiko kodwa ngaphansi kwegazi likajesu kristu indlela ehlinzekwe ngunkulunkulu yezoni indlela kuphela esingake sihlangane nayo ngenitshela uthathe imethodist uthathe ibaptist nepresbyterian neluthela nepentekostali futhi uvumele ngalinye lize ngaphansi kwalelo gazi bangabafowethu Akukho ukuqhubisana ngakho khona ke ngabo mnumzane bangabafowethu babona yonke into ngokufanayo kodwa uvumele Methodist ingene kuqhubisaneni ne-Baptist emnqubweni yompaphathizo vumela i-oneness iqhubisane ne-Trinity noma i-Trinity ne-oneness noma yinenge bekisisa ukuqhubisana nezinwele ziphakama kodwa bavumele bobabili beze ngaphansi kwesiphambano futhi bekisisa ukuthi kwenzekani kuyoba njalo ngize ngife bese ke kwelobukhosi ithulo elimnandi kakhulu ngiyocula lamandla okusindisa Uma lolu olushoshwazayo bandla ulimi olungikizayo lulale luthule thuneni nginikeza ubufakazi kulobu busuku ukuthi ikazi likaJesu Kristu lenze iMethodist, iBaptist, luthele iPresbyterian noma ngabe uyini umfowethu yebo mnumzane nendethize kumfo ngoba umoya wakhe ungumfowethu akasiyo oqephisa nayo nenye indethize ungumfowethu kuKristu ukholwa yilo lonke izwi elikulelo iBhayibheli ungakwenza kanjani umoya ongcwele owaloba iBhayibheli uliphike na ungakwenza kanjani umoya ongcwele uphila kumuntu uthi wo lokho Kungo kwabafundi lokho uJesu wathi lowo othandayo uPetro wathi sitshabizwa ngesenu nabantwana benu labo kude nabaningi labo inkosi uNkulunkulu wethu uyakubabiza umoya ongcwele wawungowa noma ubani uNkulunkulu abizayo lapho wathi labo abamisela ngaphambili wayebazi wabamisela futhi bakwemukela akukho umuntu ongeza kimi wathi uJesu uma ubaba engamtonzi nabo bonke labo ubaba angiphe bona bayokuza kimi ngabe size malingo zile asetshenziwe na ngabe siza ukuzojoyina ibandla na ngabe siza ngoba asifuni ukuya esokweni na noma siza ngoba sithanda uNkulunkulu ukuthi wanikela ngentotana yakhe ezale yodwa okholwa kuye uyoba nokuphila phakade ngabe siza ngoba ngumhlatshelo othanda uNkulunkulu lasinika wona ukuthi singawuveza uveza na uNkulunkulu yayizona inkolo engenamandla inkolo yabo ayinamandla ngakho ufanele enzeni kulolu suku na yayizonde ngaso sonke isikhathi ebhayibhelini ukuthi uNkulunkulu wake ngaphandle lolu hlangothi ibhayibheli noma ngasiphi isikhathi uma kuke kweza inguquko noma ivuselelo yayisekelwa izibonakaliso ezinkulu namandla ngikathi Luther wayeze ngaphambili ngikathi Wesley wayeze ngaphambili ngikathi bonke abakhulu sengifini uKnox uCalvin noma ubani lapho befika kwaba namandla abonakaliswa lapho uNkulunkulu ekhona ungaphezu kwemvelo lapho uNkulunkulu ezibonakalisa yena uqobo kufanele kube nokungaphezu kwemvelo Ngibona abafarisi ngalolo suku abeza kuJesu futhi babekhuluma ngobumnene nobumnandi ubani onobumnandi kunompriesti omdala na ubani omkhulu kunompriesti wabo na uza kuwe uma uzalwa uma kukhona ukuxoxisana komakhelwane uyeza futhi akuxazulule futhi njalo ungumlamuli uyindoda enothando niyazi uyiyo uma usekhathazweni ungake kuye uyakusiza uthi wani ngendoda ebukekayo na khona ke ukukhuluma ngalo Jesu waseNazaretha nompriesti siyazi ukuthi ubaba wakhe wayengubani ubaba kababa wakhe ubaba kababa wakhe sinesikole lapha esimkhombayo ubani lo Jesus Nazareth na wavela kusiphi isikole na ungoyiphi inhlangano na Wenzani kodwa uhlala uqophisana na uthini ngalowo mpristi wenu omnene na ungokadevela uJesu washo ni udevela unguyinto futhi imisebenzi yakhe niyoyenza ngikathini njena na wenyukela thabelini wabeka phezu kwabantu ngokuthi kuthela wakahlela imihlatshelo uJehova ayidinga futhi wamemeza kakhulu ulotshiwe indlu kababa wami yenziwe indlu yokukhuleka futhi niyenze umhume wabaphangi beyothini namhlanje uma ifika emabandleni ethu esibodeni na bekuyoba namanye amaningi amatafula anyakaziswayo bekuyoba neziningi isihlalo sasesontweni esigxumayo ngokuba beyozijabula sibe yizicucu kunjalo bekuyoba yinto efanayo aniboni uJesu ngokombhalo kakhulu wayeyizwi wayengadingeki abhale noma yini wayeyizwi wayeyizwe liphilayo nabantu bayehluleka ukukuqonda futhi ingakwenza kanjani indoda namhlanje phezu kwemigomo yalokho uJesu akwethembisa lezi zibonakaliso kulolongizwe nalezi zibuziso kulolongizwe nomoya ongcwele ukuba wehle njengoba wenze kuqaleni kunoma ubani uNkulunkulu ayombiza ingakwenza kanjani indoda izibize yona uqobo ngomkhristu futhi iphike lelozi futhi ithi umoya ongcwele ukuyo na umoya ongcwele yokuzelela lonke izwi likaNkulunkulu ngu amen kunjalo impela womfowethu izinqubo zethu zemfundo zisiqelisile kulo futhi awethu awethu amahlelo asehlukanisile omunye komunye nakuKristu kodwa yini na bayaqhubeka nokwenza lokho futhi uthathe izibabiso noma yini enye akungaphezu kwamacembo omkhiwane futhi uNkulunkulu uyakwala kodwa uma ibandla liza ngaphansi kwegazi likaJesu Kristu nophawu lukamoya ongcwele phezu kwabo khona ke nizobona ubuzalwane futhi nizobona ibandla ligcwele amandla nizolibona uNkulunkulu yayizonda inkolo engenamandla izofanele ibe ngamandla impela amandla asindisa umuntu esonweni amandla angenza izibonakaliso nezimangaliso njengoba uJesu Kristu ethembisa bazibeka phakathi kwamancamo ezwini likaNkulunkulu emuva labo futhi balikholwa futhi bashaya kuhlosiwe zibeke kwelamancamo ngendlela efanayo ezwini likaNkulunkulu kuzokushaya okuhlosiwe futhi kuzofanele ngoba unguyena izolo namuhla naphakade uNkulunkulu akayithandi inkolo engenamandla uNkulunkulu akakufuni lokho uNkulunkulu ufuna ukwenza uNkulunkulu ufuna ukuzikhombisa yena oqobo ephila wona kanye amathemba ethu nguvuko ngabe kunjalo na amathemba ethu okuphila nguvuko uvuko lukaJesu Kristu ngoba uNkulunkulu ufuna kusebenza ebandleni lakhe uJesu wathi ngiyoba nani njalo kuze kube sekupheleni kwezwe imisebenzi engiyenzayo nani niyakuyenza ujwala ngcwele 12:14 imisebenzi engiyenzayo nani niyakuyenza eminingi kunaloo niyakuyenza ngokuba ngiya kubaba wami manje ibandla lizama ukuphika lokho thola indlela ukuthola amalungu amaningi ukuba ube nodumo oluningi manje ngifuna ukulibuza ukuthize uNkulunkulu zama ukusebenza ebandleni lakhe lebandla lizama ukusebenza ngesivumo kholo futhi kokubili ngeke kwasebenze ndawonye uzofanele ukucela sivumweni kholo futhi ungenise uKristu phakathi futhi ungakwenza kanjani na ungayibona igazi uma igazi libheciwe ngenhliziyo eqotho nesandla zabekwa phezu kukaJesu Kristu nenhliziyo eqinisile phambi kukaNkulunkulu ukuvuma amaphutha akhe futhi azalwe ngomoya ongcwele khona-ke lisebenzi kaNkulunkulu iyolandela njengoba athi iyokwenza ya ibandla lifuna ukwenza ngezivumo kholo futhi libone ukuthi lingathola amalunga amangako uNkulunkulu ufuna ukwenza ngamandla egazi ukuthola amaKristu azelwe ngokusha lowo ngumehluko wakho impela ukwenza kufanele ufanele wenqabe ukwenza lokhu ubone ufanele wenqabe umoya ongcwele namandla akhe asebenzayo ukwembukela isivumo kholo uzofanele ubone iqiniso ngaphambi kokuba wemukele iphutha uma uzoba ngumKristu ungeke uzofanele uhambe phezu kwesithembiso sikaNkulunkulu ukuze uthole iphutha ngoba kunelambe libomvu elibanibanikayo ngaphambi kwakho ngaso sonke isikhathi leli yizwi wena uthi awu lokho kwakungokolunye usuku okwanamhlanje ngoba uKristu yizwi kunjalo na uJohane ngcwele wokuqala ukuqalelwa wayekholo lizwi ulizwi wayenguNkulunkulu ulizwi wayenguNkulunkulu futhi ulizwi wenziwa inyama wakha phakathi kwethu futhi iphepheli lathi unguye izolo namuhla naphakade ngakho uma uKristu eyizwi sonke isithembiso siyiqiniso futhi siyizo izolo namuhla naphakade sizofanele sibe njalo uthatha ukholo oluzelwe ngokusha ekulikholweni futhi kulenze lusebenze nje ungeke ukwenze ngesiko ngeke kusebenze uzodingeka uze kulelo gazi ngokuqinisekile njenganoma yini emva kokuba u-Israyeli etshele emva kokuba u-Isaya esetshele u-Israyeli ukuthi basebonakalise isibambiso sabo ngamasiko abo lapho babonakala omunye umprofethi ngaphambi kokuba sivale omunye umprofethi omkhulu ufika enkundleni futhi lowo kwakukuJohane obhabhathizayo zayo manje wabakhombe undlwini elalisusa lalingekwenzele uIsrayeli kuphela kepha lonke uhlanga lukaAdamu oluwile wathi kwakukhona uNkulunkulu wayezothumela iwundlu naleli wundlu lalizoba ngelabezizwe iJuda noma ngubani oyoza kwakungekade kakhulu waze kwathi iwundlu labethele esiphambanweni salo se-altare igazi lalo lachitheka umoya ongcwele wabuye manje-ke ngathi iwundlu elidala eliyisilwane lifa umoya wesilwane wawungeke ubuye ngakho lelo gazi lalibhecwa esizweni kodwa manje sala lonke uhlanga luka-Adamu iwundlu likaNkulunkulu elachitheka igazi lakhe uphawu lwabuye esimweni sikamoya ongcwele ukuza phezu komkhonzi manje yilokho uNkulunkulu akudingayo yilokho abakwenza ngalolo suku futhi yilokho abakwenzayo namhlanje Manje uma noma yibaphi abantu ezwa isisindo sesono futhi uyazi ukuthi unephutha lalela kunokuxolelwa nalokho kuxolela kungewundlu likaNkulunkulu. Niyakukholwa lokho na? Kungewundlu ngegazi lewundlu. Ngangatshela indatshana yangisiza kakhulu. Kwakunomfana wathunjwa ngezinsuku zasekuqaleni. Ngicabanga ukuthi nonke niwuthathile umlando weBhayibheli futhi nathatha umlando webandla. Kuthi phakathi ngikholwa ukuthi kwakuyi-Fox eqabo kwakungeziyo, kwakungobaba abasenayisiya noma impilo kaPatrick Ongcwele. UPatrick Ongcwele empeleni waye lelo nje kwakuyigama anikezwa lona, igama lakhe kwakungusasikhethwe. Kuthi wathunjwa izigejane sezingqola zolwandle kuthi waqashwa ukuba abe ngokhulisa izingulube. Nale ndaba ihamba ithi lo mntwana wathunjwa futhi wayiswa phesheya ngomkhumbi futhi walungisa indlela yakhe futhi Kaptelo mdala wagula kelekilanga futhi wayeselungele ukufa futhi wayegula kakhulu phandle le olwandle nomfo mdala nentshebe yakhe empunga elele endlwaneni yakhe yezingodo futhi wabiza izandla zakhe amadoda akhe asendaweni eyisithaba emphukini athi ngabe likhona iBhayibheli phakathi kwenu na? Wathi ngenkathi engisengungumntwana ngakhuliswa njengomKristu futhi wathi ngiyava futhi madoda angifuni ukufa kanje. Wathi aninalo izwi likaNkulunkulu na? Noma yimuphi umuntu lapha unalo izwi likaNkulunkulu na? Ugcinene muva lezi gejeneni samadoda umfanyana wasukuma wathi nomzane nginalo iBhayibheli ngingumKristu ngiliphethe. Wathi waza lapha ndodana wathi konde ukungitshela ukuthi uliphethe iBhayibheli na? Wathi yebo. Wathi umama wami nobaba babengamaKristu futhi nganikela ngempilo yami kuKristu ngenkathi ngiseyintwanyana umfo omncanyana futhi bengiloku ngiliphethe izwi lakhe noma kuphi lapho ngikhona. Wathi ngilibeka enhlizweni yami futhi kade lisenhlizweni yami. Wathi ngifundela ukuthize lapho ndodana ngaphambi kokuba ngife. Nomfo omncane waphenya ku-Isaya wamashumi amahlanu nantathu isihlanu futhi lifundeka kanje, yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu choza ngobubi bethu, isijeziso sethu sasiphezu kwayo, nangemivimbo yayo siphilisiwe thina. Futhi lapho esho lokho uKapteni Mdala wathi ungafunda uqhubeke na? Umfana omncane wathi ngingaphawula lapha na? Futhi uKapteni Mdala washo kumfana wathi qhubeka. Wathi umama wami ongumKristu ngaphambi kokuba ngisuse kuye washo uyazi wayevamise ukungifundela umbhalo kakhulu kakhulu futhi uyayazi indlela ayekufunde ngayo na? Futhi uKapteni Mdala wathi qabo ndodana ngingathanda ukuza indlela umama wakho ongumKristu ayekufunda ngayo. Wathi nansi indlela ayekufunda ngayo. Hayi yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zika Willie Pruitt, yacotshozelwa ububi buka Willie Pruitt, isijeziso sika Willie Pruitt sasiphezu kwakhe futhi ngemivimbo yakhe Willie Pruitt waphiliswa. Kaptela Mdala wathi ngiyakuthanda lokho, ngiyakuthanda lokho. Wathi oh uma igama lami lingafundwa lapho. Wathi ucabanga ubungakwenza ndodana? Wathi ngizokuzama. Wathi yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zikaJohn Coates, yaxotshozwa ngobubi bukaJohn Coates, isijeziso sobuthula sikaJohn Coates sasiphezu kwakhe futhi ngemivimbo yakhe uJohn Coates waphiliswa. Ngezinyembezi zehlele entshebeni yakhe wathi ngithathele izimpahla zami uJesu Kristu ungiphilisile ngilikela impilo yami kuye. Yabo wo mngani uma kuphela ungafunda igama lakho phakathi lapho. Wo uma ngingafunda igama lami yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zika William Branham, yacotshozwa hayi ibandla hayi nje hayi isivumo kholo kodwa yacotshozwa ngobubi bami. Isijeziso sokuthula kwami sasiphezu kwakhe nangemivimbo yakhe uWilliam Branham waphiliswa. Wo uma nje singafunda amagama ethu embhalweni futhi sikusho ngempela ilokho kukwenzayo. Kudegama lethu kukho yenza ukwemukela ukuxolelwa ngokuba uma siqonde ukuthi yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu yacotshozwa ngobubi bethu. Enye into siyathola kumaHebheru esishiyagalolunye ishumi nanye ukuthi uxolelwa kuveza ubumsulwa umkhonzi engesenanembeza wesono futhi uzihlanzile yena emisebenzeni efeleyo. Uma ngempela siza ngaphansi kwegazi sihlanziwe emasikweni afile, umbhalo usho njalo. Peru esishiyagalolunye, Bethisani, hlanza unembeza wakho emisebenzini efileyo. Kodwa ke uma wenze lokho, khohlwa ukuthi uyibaptist, khohlwa ukuthi uyimethodist, khohlwa ukuthi uyipentekostali, noma ngabe uyini, futhi khohlwa yileyo misebenzi efile, futhi woza egazini, woza kulokho, funda igama lakho kulokho, bese ke wenze lokho, khona ke woza etafuleni lesidlo, khona ke woza, futhi uthole ukuthi ubani oqinisile lo sephutheni, noma ngabe kuzoba yisidlo esivalelekile noma cha, ubone uma ungavalela umfo wenu ngaphandle. Ungeke ukwenze, ungeke nje ukwenze, kunento thize kuwe, ingeke kuvumele ukwenze. Kunento thize nje, uyabona igama lakho lifundwa phakathi kwalawo futhi ngeke ukwenze. Kuyakuhlambulula, kuyakuhlanza. Simkhumbule lapho siguqa esiphambanweni, makabe umpristi oyikatolika ipresbyterian noma ngabe yini angaba yiyo. Lo muntu angeze lapho efunda igama lakhe phakathi lapho. Yalinyaza ngenxa yeziphambeko zalomphristi, yalinyaza ngenxa yeziphambeko zalemethodist. Le Baptist le Pentecostal ini na yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu igama lami igama lakho noma ngabe ungubani khona ke asikukhole lokho hayi lokho isivumo kolo esikushoyo lokho kushiwo yizwi khona ke asiguqe phansi siphambaneni ndawonye singabafowethu oh yebo amasiko siyazihlanza qobo lwethu khona ke kuyo yonke imisebenzi efile kungathe kube namakhosi kuhulumeni angamashumi amane kungathe kube nabapriest abaphakeme abangamashumi amane kungathe kube nezikhulu zamasonto nababhishobhi nopapa nayo yonke into impongoloza sikubani lapho ungazingcolisi kodwa gaxa umfowenu umfowethu kukhona into yangempela unokuxolelwa ngaphansi kokubuyisana okufanayo ukuthi uxolelwe ngakho ningabafowethu futhi unamathela kakhulu kunomfowenu into ethize ngakho ekusondeza kakhulu kuNkulunkulu futhi uma usondela kuNkulunkulu niyasondelana ungamzenda kanjani umfowenu ombonayo noma umedelele bese uthi uthanda uNkulunkulu ongambonanga na uba ngumqambi manga ngekuqiniswa likho kuwe kodwa uma size endaweni lapho igazi likaJesu Kristu lisihlanza kuso sonke isona khona ke singabafowethu khona ke akunamehluko kithi izimpawu zethu ezindala ezincanyana esizishayele ngezipikili kithi azichazi lutho ngiyakhumbula lapho ngedlula isango ngelilimilanga futhi ngangibhekisele komunye wabafowethu hlezi lapho ngangivamise ukwelusa umhlambi wezinkomo futhi ngiza ngehla ngapho umcaphi wayezibeka phawu lezo zinkomo lapho zihamba zedlula ekuqoqweni kwezinkomo into yasehlobo futhi wabhekisisa kazange babenaza zonke izinhlobo zezimpawu kuzo futhi wayengaliqapheli nezo phawu wayeqaphe uhlobo lwecici elichaza uhlobo lwegazi futhi kwakufanele kube yi-effort yangoqobo kungenjalo yayingenakuqhubeka ehlathini araphawu ngokuba yi-effort association kuphela edlisa lapho kwakufanele kube yiyo fort yangoqobo ngicabanga ukuthi yindlela kuyoba yiyo sikathini zokugcina angeke athi ngabe uyimethodist na wawuyibaptist na lowo ngumuzi omkhulu namhlanje uyini na wena uyimethodist ibaptist na ngathi qhabo uyini uyipresbyterian ilutheli nazarini pentecostal na qhabo uyini na umkristu Ukhristu icici legazi niyabo ngaphansi kwegazi lokho kuchaza ukuthi wonke umfowethu udadewethu ngaphansi kwalelo gazi ungumfowethu udadewethu ngokujulile kakhulu ngobuqotho lapho phambi kukaKristu thina umpristi umshumayeli yini kunye sibeka izandla zethu phezu komhlatshelo wethu futhi sithi siyizona ezinecala asiwufanele umusa wakho wo uNkulunkulu kodwa wathumela indodana yakho ukuba ive endaweni yethu futhi sikwemukela ngesihle wo ke singabafowethu konke ukuqophisana kudala sekwedlulile konke kusekho sixolelwe ngokoqobo hambani nixolelwe futhi nihlanziwe esolweni nihlanziwe esikweni izinto ezindala edlulile konke ukuqophisana kudala sekwedlulile konke amabaptist amamethodist namapresbyterian konke ahlanzwe ngegazi elifanayo futhi siba ngabafowethu ukuqophisana ngesiko kwedlulile khona ke singakhonza lapha futhi lapho kuphela singaba nenhlanganyelo Ngiyabonile ama-presbyterian emile emhlanganweni wele full gospel businessman ekhuluma ngezilimi futhi ememeza kanzima ngakho konke futhi amanye ama-presbyterian aqhamile lapho ase-United States uJim Brown bangaka bake bahlangana naye i-presbyterian eqhamile emile lapho futhi esine moyeni futhi ekhuluma ngezilimi futhi aqhubeka lapha nomelusiwe linye ladumile i-presbyterian churches e-United States amaluthela ama-methodist press konke ndawonye kuyini na beze ngaphansi kwegazi
tags
Kukho amacici, kukho imigoqo yobuhlelo, simunye, singamaKristu, sinezinto ezifanayo. Yebo, lapha kungekudala, kuvaleni, kwakukhona owesilisa nosifazane, indoda enonkosikazi, wayehlukanisa, futhi bazama ukulungisa, baya kwisazi sezifo zengqondo, kutshola ukuthi sasingeke sihlanganise imiqondo yabo ndawonye, kodwa asikwazanga. Baya kuyo yonke into ababengacabanga ngayo, ukuzama ukuhlala ndawonye, kodwa babeqobisana nje futhi ngokuqhubekayo babehlukene. Futhi nje babengenakumelana futhi bengenakumelana ebukhoneni bomunye futhi babeqobisana ngakho banquma ukuthi bazohlukanisa ngakho baqashameli ukuba banikeze isehlukaniso futhi wathi awu manje ngaphambi kokuba sikwenze wathi awu sizodayisa indawo futhi wathi nonke kungcono nedle futhi nihlukanise impango phakathi kwenu ngaphambi kokuba nithole isehlukaniso nokuthi indawo idayiswe. Ngakho indoda nenkosikazi bahamba kanye baye ekhaya futhi bangena endlini yokuphumula futhi owesifazane wathi ngizothatha lokhu futhi owesilisa wathi ngizothatha lokhu futhi baqophisana futhi bakhathazeka futhi baqhubeka omunye nomunye. Emva isikhashana bathi awu ngizokunika lokhu uma uzothatha lokhu. Kulungile lokho kwaqhubeka isikhashana. Khona ke ngenkathi sebeye ekamelweni lokulala nezindawo ezehlukene nasekishini nasekamelweni lokulala bahlukaniselana impango yabo. Khona ke kugcineni bakhumbula kwakukhona izimpahla ekameleni elisesitezi ngakho benyukela ekameleni elisesitezi futhi badonsa itrunk elidala futhi baqala ukubeka izinto ezehlukene bathi ungakuthatha lokhu futhi ungakuthatha lokhu futhi ekugcineni amehlo abo bobabili awela phezu kwento ethize encane futhi bobabili bakuhlwitha futhi babukane kwakuyini na ipheya lezicathulwane ezincane ezimhlophe ezazingezengane yaseyingumufi kwakuyingxenye yabo bobabili lapho nezandla zabo zibambene kanjalo phezu kwalezi zicathulo zengane ngempela zazingezikabani na zazingezikabani na zazingezabo bobabili babenento ngokuhlanganyela. Imizuzwini embalwa lapho bebukane izinyembezi ziqala kwehle ezihlathini zabo bawini na babengayehlukanisa yonke enye into kodwa ngenkathi befika baze banento ethize ngokuhlanganyela umntwana futhi wayesezulwini khona ke kuqophisane kwase kuphelile. Imizuzwini embalwa base begonene isehlukaniso saxazululwa ukuthula kwabusa futhi bazalane ake ngisho lokhu kinini kulobu busuku azifuni ukujoyina ibandla kodwa ngicela lokhu kunento eyodwa sinayo ngokuhlanganyela nongujesu kristu usekuhlanganyeleni nathi. Ngeke sonke sibe amabhaptisti ngeke sonke sibe imethodisti ngeke sonke sibe i-oneness noma i-threeness noma ngabe kuyini ngeke sibe yilokho kodwa kunento eyodwa sinayo ekuhlanganyeleni lokho isithembiso sokuxolelwa sikankulunkulu indodana yakhe ujesu kristu sinezinto zonke kuye kodwa leyo yinto yokuqala kithina ukuyemukela khona-ke singazithola ezinye izinto uma semukela ukuxolelwa uNkulunkulu asinike khona futhi lokho ngeke kube ngezinqubo zemfundo yethu ngenqubo yehlelo lethu kodwa kuyoba ngegazi likaJesu Kristu. Sonke singahlangana lapho ngaphansi kwesiphambano futhi sibe munye futhi sibe nezinto ngokuhlanganyela. Ngiyakukholwa lokho na asikhothelise amakhanda ethu imzuzwana nje sisakhuleka. Amen. Amakhanda ethu ekhotheme ngempela izinhliziyo zikhotheme asikhothamise izinhliziyo zethu umzuzwana nje manje namakhanda ethu sithi Nkosi nenhliziyo yami ikhotheme manje nakho konke lokho kwesiko lami ngabe ngiqinisile noma nginephutha na nokuthi umoya ngcwele uhlole enhliziyweni yami manje futhi uma kungekho lapho nje kufanele kube khona futhi ubungathanda ukukhunjulwa emkhulekweni sesivala ukuthi uyazi ukuthi sonke singahlangana ngaphansi kwento eyodwa ikazi ukubuyisana futhi uma sikwenza khona-ke sihlanzwa kuzo zonke izinto zezwe futhi ungathanda ukukhunjulwa emkhulekweni ubungakwazisa ngokuphakamisela isandla sakho kunkulunkulu na yithi ri uNkulunkulu akubusise ohe izandla ngikhumbule onkosi. Yaqonde yini ukuthi asisenazo ezinye izinsuku eziningi ukuhamba hamba kulo mhlaba na wena uthi awu ngisemusha ngiyazi angazi tete wethu mfo wethu uzoba nenjejane eningi efayo kulo busuku emhlabeni wonke amakhulu ayo qhabo into kuphela onayo lokho kuphefumula okusele kuwe uzokwenza ngalesi sikhathi uthi lesandla sami siphakeme Nkosi uNkulunkulu ngiyakwemukela ukucelelwa onginike khona igazi lika Jesu Kristu manje makuthi uphawu oluvele egazini umoya ongcwele ufike phezu kwami ngiyemukelanga umoya ongcwele ngiyakwazi futhi ngifuna ukwemukela leyo nto ethize ngizizwe ngendlela okhuluma ngayo ukuthi izono zami zonke zisukile nezwe uthando lwezwe lwedlulile kimi futhi ngizidala esisha ngifuna ukwazi lokho enhliziyweni yami futhi uNkulunkulu angiphakamisi isandla sami kumfoti Branham kodwa ngisiphakamisa kuwe futhi uyayazi inhliziyo yami futhi makungabuki muntu phezulu vumela uNkulunkulu nje akubone lokhu yedwa futhi uthi uNkulunkulu ngifuna uphawu ukuthi igazi libheciwe kimi futhi ngiyalifuna phakamisa isandla sakho uthi ngikhulekele futhi Branham uNkulunkulu akubusise lokho kuhle kunendaba ukuthi yini iMethodist iBaptist iPresbyterian walowo othandayo manje ngine angisho lutho lumelene nalawo mabandla wona lungile kodwa ngizama ukukusho ukuthi lokho ngeke kusindise niyabo kuzofanele kube ukuxolela kukaNkulunkulu umusa oxolelayo futhi kumelwe kuphela hayi ngebandla kodwa ngegazi likaJesu Kristu leso isibambiso sakho uma ungabeka izandla zakho phezu kwakhe futhi uthi manje ngemukela lesi sibambiso uNkulunkulu yiba nomusa kimi futhi mhlawumbe kungahle kube namalunga ebandla lapha ajoyine ibandla ngabo bonke ubuqotho obuhle ngiyakukholwa lokho ngayo yonke inhliziyo yami ujoyine ngobuqotho kodwa wena wathi Voice of Branham ngempela inhliziyo yami ihlanziwe kuwo wonke lamasiko nezinto ngiyakholwa ukuthi uma othize engakhuluma ngokumelana nalo impela ibandla engiuma ibhayibheli liyosho ngisho ukuthi ngitshele bengiyofakazisa ngebhayibheli ukuthi ibandla lami linephutha saliyo lokhu ngingakwemukela enhliziyweni yami ngeke ngikwenze kodwa ngifuna ukukwenza ngikhulekele ngasiphakamisa isandla sakho uthi ikhuleka ngizokwenza yebo impela ngizokwenza uNkulunkulu akubusise lokho kuhle lokho kulungile ngifuna ukwazi ukwemukela yonke into uNkulunkulu ayishoyo ngendlela nje ekwenza ngayo eBhayibhelini lakhe futhi ngifuna igazi likaJesu Kristu lize phezu kwami futhi igazi libheciwe uphawu yebo kunophawu olinikeziwe legazi futhi lowo ngumoya ongcwele futhi uma umoya ongcwele wehla ngosuku lwePentecoste niyazi ukuthi wenzani kubantu futhi ngaso zonke isikhathi uma uke weza phezu kwabantu uyokwenza yona impela into efanayo uPetro wathi ngokuba isithembiso ngeseni kubantwana benu kubo abakude abaningi inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza lesi sithembiso esifanayo uma usheleni ungusheleni lapha ungusheleni phandle lapho noma kuphi lapho ukhona ungusheleni uma leli kuyidayimane phakathi lapha yidayimane phakathi lapho uma lena kuyindlu lapha yindlu lapho futhi uma lona kungumoya ongcwele owehla ngosuku lwePentecoste umoya ongcwele ofanayo namhlanje futhi awukaze usithole leso sihlakalo na semukele manje sisakhuleka uzokwenza na
our heavenly father knowing that
Baba wethu esezulwini sazi ukuthi ukuthi ilanga lishona ngokushesha isikhathi asisayikuba bikho ngelinilanga enkulu ingelosi enkulukazi iyophumela enkundleni yesikhathi iphume ephakadini
And the trumpet of God shall sound and every man
Ngicela ngoku uNkulunkulu liyokhala futhi wonke wesilizwe noyisifazane uyophendula ngalokho esikwazi kuyiqiniso izwi kaNkulunkulu Kodingeka kube nomgomo othize uNkulunkulu ayofanele abe nawo lapho emhlabeni ukuthi siyokwehlulelwa ngawo futhi uma sithatha umgomo webandla lethu ihlelo lethu siyokugeja kangakanani futhi yilona liphi ihlelo ebeliyoba ngeliqinisile na Ngakho ke siyotideka asikwazi ukuthi senzeni kodwa kunomgomo futhi lowo yizwi lakho nezwi lakho lathi uma umuntu engazalwa ngokusha akayikubona ngisho umbuso kaNkulunkulu ngamanye amazwi angewuqonda kudingeka wemukele ngokukholwa futhi azalwe ngokusha bese kuthi ke uyokuqonda ukubona ngokuqonda Kini siyakhuleka uNkulunkulu kulobu busuku ukuthi eziningi zalezo zandla eziphakamayo kulobu busuku kuyo yonke indlu osomabhizinisi bedolobha nabesifazane bafana namantombazane ngikholwa ngobuqotho ukuthi baphakamisa izandla zabo. Manje bebengeke baphakamise izandla zabo ngaphandle uma bekukhona ukuvuma futhi umoya ongcwele ngabo ufakazile kubo ukuthi banephutha futhi ulethe ukuvuma ukuthi bafuna ukuba ngabalungile futhi baphakamisele izandla zabo kuwe mdala omkhulu bazi ukuthi bazodingeka bahlangane nawe ngolunye usuku futhi bebeqotho ngiyakholwa nkosi futhi ngiyabancusela ngamunye ngiyethemba kulobo busuku nkosi njengoba ngikhuleka ukuthi akukho nesisodwa esandla esiphakamile esiyoke sibe nokuphumula kuze kuthi umoya ongcwele usugcwalise impilo yabo. Sibe khona nkosi ngibabizela umklomelo kaJesu Kristu kwenze nkosi ngiyakhuleka. Sindisa abalahlekile, gcwalisa labo abemukele uKristu ngomoya ongcwele, uthululele phezu kwemiphefumulo yabo Baba, zithonele udumo kuwe uQobo.
Jesu
washo kithi angekho ngeza kimi uma uBaba engamdonsi kuqala futhi ukukholwa kuvela ngokuzwa nokuzwa izwi likaNkulunkulu. Futhi manje izwi likaNkulunkulu selishunyayeliwe ukukholwa kufika ngokuzwa futhi badonsiwe ngoba iBhayibheli lathi labo ayebazi wabamisela ngaphambili futhi labo ababisela ngaphambili ubabizile nalabo ababizile wabanika uphilo phakade.
Back in the beginning before the world.
Manje move uqaleni ngaphambi kwezwe wafaka amagama abencwadini yokuphila ewundlu futhi kulobo busuku umoya ongcwele ubabizile futhi baphakamise izandla zabo. Manje Nkosi banike ukuphila kuphakade ngikucela ngenxa yodumo lukaNkulunkulu ukuthi umoya ongcwele uzokwehlela ezinhliziyweni zabo futhi ubasoke kuye yonke imisebenzi efile namasiko futhi banike ukuxolelwa ngesizwe futhi baqinise ngobukhona bakhe ukuthi bangahle bahambe kusukela kulolu suku ukuqhubeka ngehora lobumnyama njengoba kwakunjalo ezinsukwini zaseSodoma ngenkathi abesifazane ababepende ubuzo isimilo esibi sashukumisa izizwe. Oh Nkosi uNkulunkulu kangathi abesilisa labesifazane bangaya phambili njengamalangaba avuthayo. Ngathi umoya ongcwele ngempela ungathumela umlilo ongcwele uphezu kwabo Nkosi kuze kuthi bayogcwaliswa kakhulu ngokulunga kukaNkulunkulu nokuthi bazoya phambili ukubiza zonke izoni abahlangana nazo esiphambanweni sibe khona Nkosi lapho nabo bangawa futhi bathole ukuxolelwa. Kwenze lokho kuma-Methodist, Baptist, Presbyterian, nama-Pentecostal nabo bonke Nkosi sibe khona. Bangabakho manje ngibanikele ezandleni zakho ukuthi uyobapha lokhu egameni likaJesu Kristu. Amen. Niyamthanda na? Ngelokhu kungahle kube ngokuthe ukuphuma ohlelweni. Umzuzwana nje asicilele lihube elidala ngiyathanda ukucula. Yazi ngezinye izikhathi ekushumayeleni usho izinto ezisikayo kodwa kungunebhalisami kwaGiliyadi alikho lapho lokho kuphilisa umphefumulo na. Asiculelele lihle iculo lidala uma nithanda ngiyamthanda ngiyamthanda ngoba wangithanda kuqala. Ngiyalazi iculo na umunye manje ngiholele lona. Ngiyamthanda ngiyamthanda Goba wanta daguka wanti gelente ndeso enti nwaseka. Asilihamishe. Manje nisalihamisha ngiyamthanda.
How many Baptists are here? Raise up your hand.
Manga kama Baptist lapha na phakamisani isandla senu ama Presbyterian ama Lutheran ama Nazarene Bethlehem Holiness ama Pentecostal na lapho he kubantu kanye manje. Sizeni manje ngenkathi siza ngaphansi kwesiphambano ngaphansi komusa oxolelayo na sonke sixolelwe hayi ngebandla lethu kodwa ngeCalvary asixolani nama Methodist ama Baptist ama Pentecostal manje uma sicula futhi Oh, ba, wang, ta, da. kuqala wonje ngele ntende so kwa sekalvari. Manje siyabithula ukuze ngamunye alizwe. Manje sikhothamisa amakhanda ethu futhi siphakamisele izandla zethu zombili kuNkulunkulu futhi ngakho konke kwezinhliziyo zethu uma simthanda asisho kanjalo manje. Ngiyamthanda.
Oh God.
Oh Nkulunkulu. Ngiyamthanda. Nkulunkulu.